Tie nitu eramitse mitu yatu mpindi chabe. Woko ndedu atate ya kumwamba. Ndifo ya mikira kuti tilipano siku uno. Ife ndifo ya mikira kuti tukudziwa kukhalapo kwanu kulipano ndi ife.
Tsopano ife tikupemphera kuti inu mutumikire kwa aliyense wa ife monga ife tili ndi chosowa. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Inu mukhale pansi. Ndikungomverera bwino kukhala ndi microphone awa amoyo. Ine ndinali wopepesa kwambiri kukhala ngati ndinawasokoneza iwo dzulo, uthenga umene ine ndimafuna kuti inu muumvetsere kwambiri. Ndipo ine ndimafuna kuti inu mukhale otsimikiza kuti muzione izo. Ndinangula amene tili naye. Ife sitinazikike ndi mpingo. Ife tinazikika mwa Khristu. Inu mwaona, iye ndi njira yokhayo, iye ndi malo okhawo otetezeka. Malo okhawo amene Mulungu anayamba wayikapo dzina lake. Ndipo Mulungu anati iye akanadza kumana ndi anthu mu malo amene iye anawasankha kuti adzayikapo dzina lake. Osati pa chipata chilichonse koma pa chipata chimene iye anachisankha. Ndipo mu malo amenewo iye adzakomana ndi anthu. Ndipo pamene popokha. Ndipo ife tikupeza kuti Mulungu sanayikepo dzina lake paliponse koma mwa mwana wake Yesu Khristu. Monga mwana nthawi zonse amatenga dzina la bambo. Ndipo tsopano inu mukuti chabwino, kodi zimenezo zikugwira ntchito motani lero? Aliyense akuti ine ndili mwa Yesu. Iye ndi mawu. Kuti pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Mawu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Kenanso, izo zinalembedwanso mu chivumbulutso mutu wa 19. Pamene ife tinamuona iye akubwera. Mkwatibwi ndi mkwati. Chovala chake chinavikidwa mu magazi. Dzina lake linatchedwa mawu a Mulungu. Iye ndi mawu a Mulungu. Ndipo ndizo iye ndi mphamvu yofulumizitsa. Iye ndi mzimu woyera ndi kuti mphamvu zimene zimabwera mu zimango. Mawu zimene zimawapangitsa iwo kukhala amoyo. Ndipo izo zonse zikuyenera kugwirira ntchito limodzi kapena izo sizingagwire ntchito. Izo zikuyenera kutenga Bible lonse, Khristu yense, uthenga wa thunthu. Ine ndikufuna kunena kwa gulu ili limene ndinalionera pa television usiku watha, podziwa kuti izo zichitika. Ndipo ine ndinaonera izo. Ine ndikufuna kuwayikira ndemanga abale awa omwe anali pa gulu limenero, gawo loyankha mafunso maluso chotero. Ndipo ine ndi wotsutsa kwambiri numukudziwa muli monse, koma panalibe kanthu kuti nditsutse pamenepo. Izo zinali zenizeni mwanthiradi. Ndipo ine ndikanakhoza kuvomereza izo 100%. Zikomo inu. Amen. Mayankho amenewo anali olondola. Ine ndithudi ndinayamikira zimenezo. Ndi mango lakalaka ndikanakhala ndi firimu yoti ndikaonetse mutchalichi changa kwathu. Izo zinali zabwino kwenikweni. Ndipo ndine wokondwa kwambiri kudziwa kuti Mulungu wachita mu madera enawo. Pambali pa gulu lathu lomwe la Chipentekoste, ndipo akungotengapo anthu. Mbewu zimenezo za Mulungu. Zimene zakhala zili kumeneko zakazonsezi, dikilira kuwala kuti kudzawalire pa iwo. Ndipo zimatipatsanso ife chenjezo abwenzi kudziwa kuti Yesu anati pamene namwali wogona uyu anadzayamba kubwera kudzagula mafuta, apo ndi pamene mkwati ankabwera. Chotero ife tikhoza kuona mwa izo pamene ife tikuona a Episcopalian, Presbyterian Methodist, Baptist, Lutheran, akubwera kudzapeza mafuta. Ndiye limenero linali ola limene mkwati anadzabwera. Tiyeni tizikumbukira zimenezo.
Ine sindinakhalepo ndi Bire mwana wanga akunena zoterozo kwa ine monga iye anachitira mphindi zochepa zapitazo. Iye anati, adadi, ine sindimakuwuzani inu choti muchite. Ine sindikufuna kukusangalatsani ndi chilichonse. Koma anati, adadi, chilichonse chimene inu mungachite, muzika nthawi yanu yonse kwa anthu odwala amenewo. Iye anati, sindinaonepo odwala ambiri chotero. Anati, ndinapereka makadi 200 mu mphindi imodzi kapena ziwiri zokha. Anati, pali anthu ambiri odwala. Iye samandiuza konse ine zimenezo. Ndipo kenako ine ndinabwera usiku uno ndi zolemba zina za zing'ono zolembedwa apa ndi ndemanga zina pa chiweruzo chimene chikubwera. Ndipo podziwa kuti ife takhala pano usiku uno ndi mkwiyo womwe wa Mulungu ukugwedezeka pansi pathu. Ndipo posakhalitsa iye azigudubuza izo. Ndipo podziwa kuti mkwiyo wa Mulungu ukudikilira pa nthawi imene izo zidzanenedwa, zidzakhala zitatha koma miliyoni. ndipo podziwa izo mu mtima mwanga ndikudziwa izo kuti zili chomwecho ndipo kenako ife tikuona odwala ambiri akukankhana ndi kukoka ndipo ine ndinaganiza usiku uno ambiri a iwo ndi a Khristu ndipo ndiloleni ine ndinene kwa ichi inu ana a Mulungu chilichonse chimene mungachite mulole china chilichonse chipite inu muzitumikira Mulungu usana ndi usiku ndi mtima wanu wonse inu mukhoza kumverera kuti pali china chake cholakwika mukhoza kuzindikira izo pamene mukuyenda misewu inu basi ndi kulikonse kumene mungapite inu mukudziwa ngati muli auzimu ndipo ine ndikudziwa kuti muli ndipo ine ndinkayankhula ndi mwamuna mbale Stromi ine sindikudziwa ngati Tone ali pano kapena ayi iye anali Tone salame ayi ine ndapeza Tone wolakwika ayi ameneyo ndi Tone wolakwika uyu ndi Tone wa ku Tucson dzina lake ndi ndani Strome ndikudziwa kuti ndi salame Strome kapena china ndawapeza onse musitolo yake tsiku lina munabwera munthu zinali zokhudza kwambiri iye ankanena china chake chimene chinabweretsa kukumbukira kwa ine pamene ine nthawi yomaliza imene ndinali ku India kumene ine ndikuganiza Ambuye anatipatsa ife khamu lalikulu limene ife tinayamba takhalapo nalo pa nthawi imodzi kunali ku Bombay ife sitinathe ngakhale kupeza malo owayikapo mateni ya masauzande ndi masauzande a anthu ndipo ife tisanafike kumeneko apo panali nyuzipepala itamasuliridwa chabwino ilo linali India ndi dziko la zinenero ziwiri inali pepala ya Chingerezi ndipo anati chabwino zivomezi zikuyenera kuti zatha mbalame zikuuluka kubwerera kwawo kuzisa zawo masiku pang'ono chivomezi chisanafike chimene chinagwetsa mipanda ndi zinthu mbalame zazing'ono zimadzipezera zokha mobisala mathanthwe ndi kumanga mozisa zawo ndipo masana kapena pakati pa tsiku pamene dzuwa likutentha kwenikweni nyama zonse zimayima mozungulira makoma a miyala amenewo kuti zilowe pa mthunzi ndipo kwa masiku awiri mbalame zinakhala mitengo izo sizinkapita kuzisa zawo ndipo masiku awiri ziweto nkhosa ndi ng'ombe izo sizinkabwera masana kapena kukhala mozungulira makoma amenewo izo zinakakhala kunja m'munda ndipo nkutsamirana ina ndi nzake pofuna mthunzi ndiye zonse mwakamodzi chivomezi chimene chinangogwedeza makoma ndi kugwetsera pansi nyumba ndipo mwaona ngati mbalame zazing'ono zimenezo zikanakhala amenemo izo zikanaonongeka ngati ng'ombe zikanakhala zitayima pansi pake ndi nkhosa izo zikanaonongeka Mulungu akuchenjeza chilengedwe masiku angapo apitawo uko musitolo ya mbale Tony ine ndinali kumumvetsera mamuna kumeneko amene ankanena pamene chivomezi ichi chinachitika mu Alaska iye anali akuwedza uko mu chimene ife timachitcha Stony Point ku Mexico ndipo iye anati mbalame sizinkadya ndipo nsomba sizinkadya panali china chake cholakwika ndipo zonse mwakamodzi chivomezicho chinayamba ndipo tsiku lina pamene icho chinachitika uko ku India kapena kulikonse kumene icho chinali iye anati iye ankawedza kenanso iye anaganiza chabwino izo ndizachilendo nsombazo zimadya pafupifupi nthawi iyi mulibe mpukutu madzi paliponse madziwo angokhala chete nthawi yabwino yoti nsomba zidye koma izo sizinadye ndipo mbalame zonse zimene kawirikawiri zimakhala kunja uko mbalame zakauye zikutola nsomba izi ndi zinthu zonse zinkayenda pa gombe zitatsamirana wina ndi nzake mukamphindi pang'ono ndere za mnyanja kuchokera pansi zinamba kukwera monga choncho chivomezi chinachitika kutsidya lina la dziko lapansi mwaona nsombazo zinkadziwa kuti panali china chake cholakwika china chake chinali pafupi kuchitika mbalamezo zinkadziwanso chimodzimodzi ndithudi ngati Mulungu amayipatsa nsomba ndi mbalame kuzindikira ndizochuluka bwanji kuti iye apereke kwa ake ana ake ife tikudziwa kuti ife tili kumapeto a nthawi ndipo chiweruzo chikuyembekezera chotero tiyeni tikhale olemekeza kwenikweni thawirani kwa Mulungu ndi mtima wanu wonse O Kapenao, iwe amene wakwezedwa kumwamba udzatsitsidwira ku Gehena ndipo lero iye akugona pansi pa madzi muzingokumbukira ndi kumapemphera Sobano usiku uno ndikufuna kuti ndiwerenge malo apa mulemba kwa mpindi pang'ono chabe. Ife tipempherera odwala. Bire anati iye anapereka mulu wa makadi ya pemphero. Ndipo iye anapereka ena dzulo, ndipo ine sindinafikire kwa aliwonse aiwo usiku wata. Ndipo ine ndinadabwa pamene mzimu woyera unabwera, ndipo basi ino simungakhoze kuupanga iwo kugwira ntchito. Zili ngati chogwirira chaching'ono. Mumadzikokera nokha mugiya. Ndinu amene mumagwira ntchito ya mzimu woyera, osati ine. Inu mumachita zimenezo nokha. Chotero ine usiku wata. Ine ndinazindikira ngakhale mukuzindikira za mumtima. Izo sizinagwirizane konse ndi anthu molondola basi. Iwo samaoneka kuti akuzitengera kwa izo. Ine ndazipeza izo apa posachedwa apa. Zikuoneka ngati mochulukirapo kapena mochepera. Basi pamene ine ndinali kuyankhula kusanjika manja pa odwala. Iwo akudziwa. Ife tikuyenera kuzindikira kuti mwa ife mwapatsidwa. Ife amene timakhulupirira Yesu Khristu ndipo tinabadwa mwa mzimu wake ndi kudzazidwa ndi mphamvu yofulumizitsa imeneyo. Mphamvu imeneyo imene ili mwa inu. Ndi kusanjika manja pa ena monga ophunzira anachitira ndi kudutsa kupyola mu mʼbado. Iwo mwantheradi unachiritsa odwala, unaukitsa kufa, iwo unasonyeza masomphenya. Maulosi. Ndipo mzimu omwewo umene unakhala pakati pa atumwi oyambirira ukukhala mu mpingo lero ukugwira ntchito zinthu zomwezo. Ndipo mwansanga momwe ife tingathere kuzindikira izo. Mwaona zilibe kanthu momwe izo zikugwirira ntchito. Inu mukuyenera kuzindikira zimenezo ndi kuzikhulupirira izo. Izo sizingachite ubwino uliwonse mpaka inu mutakhulupirira izo. Koma pamene inu mukukhulupirira izo, mavuto anu atha. Izo nzona. Sobano tiyeni ife titembenukire mulemba. Ine ndinali nditakhala kunja uko mpindi zingapo zapitazo. Ndinalemba malemba ena angapo kuti ndisinthe mtu wanga wa usiku uno. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge zina kuchokera mu mawu a Mulungu. Kuchokera mu buku la Luka woyera mutu wa 8 kuyambira ndime ya 40. Mbetserani tsopano ine ndiwerenga motalika. Ndipo kunali kuti pamene Yesu anadza anthu ambiri anamulandira iye mokondwera pakuti onse ankamudikilira iye. Kodi izo sizingakhale maonekedwe yabwino kwa gululi usiku uno? Ndipo taonani, anadza munthu dzina lake Yairo. Ndipo iye anali mkulu wa sunagoge. Ndipo anagwa pansi pa mapazi a Yesu. Ndipo anamupempha iye kuti apite ku nyumba yake. Pakuti iye anali ndi mwana wamkazi mmodzi yekha, wapafupifupi usinkhu wa zaka 12. Ndipo iye anali akufa. Koma pamene iye ankapita, anthu anamunjikira iye. Ndipo mkazi wavuto la magazi zaka 12, amene anaononga zonse za moyo wake kwa asing'anga, ndipo sanakhoze kuchiritsidwa ndi aliyense, anabwera pambuyo pake ndipo anagwira mphonje ya chovala chake. Ndipo pomwepo vuto la magazi lake linatha. Ndipo Yesu anati, ndani wandikhudza ine? Pamene onse anakana, Petro ndi iwo amene anali ndi iye anati, mphunzitsi, khamula anthu likukukankhani inu, ndikukupanikizani inu. Ndipo inu mukuti, ndani wandikhudza ine? Yesu anati, wina wandikhudza ine, chifukwa ndazindikira kuti mphamvu yachoka kwa ine. Ndipo pamene mkaziyo anaona kuti sanabisike, iye anabwera kunjenjemera ndipo anadzagwa pansi pamaso pake. Ndipo anaforokoza kwa iye pamaso pa anthu onse chifukwa chimene anamukhudzira iye ndi momwe iye anachiritsidwira pomwepo. Ndipo anati kwa iye, mwana wamkazi, limba mtima, chikhulupiriro chako chakuchiritsa iwe. Pita muntendere. Ndipo pamene iye ankayankhula, anadza munthu wina wochokera ku nyumba ya mkulu wa sunagoge, nanena naye, mwana wako wamkazi wafa. Usamuvutitse mphunzitsi. Koma pamene Yesu anamva izo, iye anamuyankha iye kuti usaope ayi, khulupirira kokha ndipo iye achiritsidwa. Ndipo pamene iye analowa nyumba, iye sanaloleze munthu kulowa kupatula Petro, Yakobo ndi Yohane ndi atate ndi amayi anamwaliyo. Ndipo onse analira. anamulira iye. Ndipo iye anati, musalire ayi, iye sanafe, koma wagona. Ndipo iwo anamuseka iye monyoza, podziwa kuti iye anali atafa. Koma iye anawatulutsira onse panja, ndipo anamugwira iye dzanja. Ndipo anaita ana abutulo, nanena. Butu, dzuka. Ndipo nzimu wake unabweranso. Ndipo iye anauka pomwepo. Ndipo analamula kuti amupatse iye nyama. Ndipo makolo wake anazizwa, koma iye anawalamula iwo kuti asamuuze munthu aliyense chimene chinachitika. Tsopano tiyeni tipemphere. Wokondedwa Atate akumwamba, pamene tikuwerenga mawu awa, ife tikudziwa kuti icho ndi choonadi. Ichi chinachitika. Iyi sinkhani yopeka imene tingawerenge kuchokera mu newspaper la kapena buku lina la nthano. Koma iyi ikuchokera mu buku limene ife tikulidziwa kuti ndi mawu a Mulungu. Ife tikukhulupirira izo zinachitika. Ife tikukhulupirira kuti Yesu uyu amene anachita chinthu chodziwika ichi nthawi ziwiri apa, chiyankazi wa nthenda ya magazi ndi mwana wakufayo. Ife tikukhulupirira kuti iye ndi mwana wa Mulungu. Kuti Mulungu anamukitsa iye kwa akufa ndipo amupereka iye kwa ife usiku uno mu umunthu wa mzimu woyera. Ndipo ife tikukhulupirira kuti iye ali pano ndi ife usiku uno. Ndipo kukhulupirira kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Chifundo chake chimafikira kwa anthu. Ndipo pamene anthu akufikira kwa iye, zotsatira zomwezo zimene zinaperekedwa mu tsiku limenero. Ziperekedwa lero. Perekani izi kenanso Atate, kuti ife tithe kukhala ndi kudzoza kwatsopano, monga mʼbale Shakarian anapempha moona mtima kanthawi kapitako, ndipo anapempha omvera kuti akhulupirire. Ife tikupempha kenanso mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa mphindizo chepa chabe, ndipo izo zikhala mphindizo chepa chabe, chifukwa ine ndikufuna kuti ndiwatengere anthu awo kuno amene ali ndi makadi apemphero, ndi kudzawapempherera iwo. Ndikusiya chinthu china chilichonse koma kumangopempherera odwala. Koma ife tisanapempherere odwala, ife tikuyenera kuwatengera anthu mu chikhalidwe chimenecho, ndi khalidwe limene nthawi zonse limabweretsa zotsatira. Ndi khalidwe limene mumalitengera kwa Mulungu. Apa pali mkazi anagwira chovala chake, iye anachiritsidwa ndi vuto la magazi. Msilikali anamulavulira pa nkhope yake ndipo anamuveka chisoti chaminga pa mutu wake. Ndipo sana mvelele ukoma, limafikidwe anu, khalidwe ndi limene limapanga izo. Ndipo ndi zomwe ziri usiku uno. Mzanga wokondedwa, zimatengera khalidwe, ife tili. Ndipo tikukhulupirira kuti ife tili, mukukhalapo kwa Yesu Khristu. Koma ndi khalidwe lanu limene limabweretsa zotsatira. Zimango zili pano ndiponso mphamvu. Ngati mutangoyamba, Mulungu adzachita zina zonsezo. Tsopano, phunziro ili limene ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo kwa mphindi mang'ono ndi kutsimikizira mawu ake. Tsopano, icho ndi chinthu chachikulu kuganiza za zimenezo. Kutsimikizira mawu ake. Tsopano, Mulungu ndi wokhoza basi kutsimikizira mawu ake usiku uno monga iye ankawatsimikizira iwo nthawi zonse. Ndipo Baibulo nalonso linati, tsimikizirani zinthu zonse. Gwiritsitsani kwa icho chimene chili chabwino. Tsopano, inu mwamvapo mosakayikira, munamvapo mwambiwa kale. Tsimikizirani izo, ine ndikhulupirira izo. Koma izo sizikhala zoona. Nthawi zambiri, ine ndaonapo zinthu zambiri zikutsimikiziridwa, zimene zinali mwantheradi zotsimikiziridwa mwa sayansi. Ndipo komabe, anthu samakhulupirira izo muli monse. Ine ndimayankhula ndi munthu kuno osati kale kwambiri. Ife tinali kuyankhula za machiritso a uzimu. Iye anati, ine sindingakhulupirire izo. Ine sindikusamala chimene chingachitike. Umboni wochuluka bwanji umene inu mungaonetse pa izo. Ine sindikhulupirira be izo. Chabwino ndithudi zilibe kanthu chimene inu mungamuchitire munthu ameneyo. Iye watayika. Iye sangakhulupirire. Mulibemo kalikonse mwa iye kuti akhulupirire. Ndinangokhala ndi acho ndichitikira chaching'ono apa pafupifupi sabata yapitayo. Monga inu nonse mukudziwira kuti ine ndimasaka. Ndipo pamene ine ndinabwerera kuchokera ku msonkhano wanga, ine ndinakhala ndi kusaka mikango. Ndipo ine nditasamukira ku Arizona nzabwino. Ine ndimakonda kusaka nyama zazikulu. Ndipo ine ndimakonda kupita kunja pakati pa chilengedwe ndikumaka chiyang'ana icho. Tsopano ine sindine wakupha. Ine ndimangosaka. Chotero ine sindimakonda kuononga ziweto. Ine sindikuganiza kuti izo ndizolondola. Ine ndikuganiza kuti ndi tchimo lochuluka kupha nyama.
pamene sukugwiritsa ntchito ndi kugwiritsa ntchito kwa cholinga, monga zingakhalire kupha china chilichonse. Ine ndikukhulupirira kuti ndi zolakwika, ife sitikuyenera kumachita zimenezo. Mulungu anapereka izo kwa ife ngati chakudya ndi zolinga zake, ndipo sitikuyenera kumazononga izo. Koma tsopano, zimene lamulo linena inu mukhoza kutenga chabwino, musamangu zononga izo. Ndipo ine kumusi uko nyengo yatha kwa china chilichonse. Mikango imapha ng'ombe zambiri, ndipo ndikuwadziwa oweta ambiri mudziko muno. Ndipo nthawi iliyonse iwo akapha bwanji, iwo amandiitana ine. Pamene mkango ufika pakati pa nkhosa zanga wina usiku wina anataya pafupifupi madola 3500 mu usiku umodzi, ndi mkango umodzi udaphana nkhosa okha. Iye analowa ndipo ndithudi mikango yotsalayo iyenera kulipira chifukwa cha tchimo lake. Ndipo chotero ine ndinawupeza mkangowo, ndipo chotero iwo unali mkango waukulu kwambiri ndi kutalika kwa mapazi 9, ndipo unkalemera pafupifupi 2 chakucha. Chotero iwo unali mkango wa ukulu wabwino. Ndipo kenako ine ndinapita kuchokera ku dziko la Arizona kupita ku Utah kukasaka. Ndipo chotero ine ndinawuzidwa kuti kunali anthu kuntunda uko kuti mwamuna yemwe ine ndimati ndikasaka naye anali wotchera misampha wa boma. Ndipo chifukwa cha ubwino musatchule chilichonse chokhudza chipembedzo mozungulira iye. Anati iye analidi munthu waukali. Ndipo ine ndinati chabwino, ine ndinamuuza mamuna amene ine ndinkapita naye, ine ndinati ine sinditchula izo. Iye anati usanene mlaliki, ngati iwe utero sudzafika konse kokasaka. Iye sadzakutengani inu. Anati ine ndinasaka naye iye masiku 3, ndipo ndimagona naye usiku uliwonse, kudya naye tsiku lililonse, ndipo sananene nkomwe. Mawu abwino, inu muli bwanji? Mukufuna china chake choti mudye sukambale? Palibe. Anati tsopano musanene kanthu za izo. Ine ndinati ine sindinena mawu, chotero sindinamuuze iye kuti sindingapemphere, koma ndinangopitiriza kumuuza iye kuti ine ndi ndipo ine ndikupemphera. Chotero pamene tinakafika kumeneko, mwamunayo anali munthu wowuma mtima kwambiri, ndipo sindinaganize kuti iye angakhulupirira chilichonse. Ndipo iye anali atangotaya kumene khanda masiku angapo izo zisanachitike, khanda lobadwa lakufa. Chotero ife tinapita kukasaka. Ndipo pa tsiku lachiwiri mwamuna amene ine ndinkasaka naye anali atamuuza iye. Anati ine ndikhoza kusaka kulikonse kuzungulira dzikolo. Chotero pamene mlenje winayo anali ndi ine anachokapo, ife tinali pamwamba pa nsonga kumene ife tinangothamangitsa mkango mpaka ife tinawufikitsa iwo mu miyala. Ndipo iwo unali utathawa. Ndipo chotero ife tinali titakhala pamenepo tikudikilira kuti galu abwerere. Ndipo munthu uyu ananena kwa ine, iye anati mlenje winayo mzakoyo amandiwuza ine kuti inu mumasaka kulikonse, kodi muli ndi ndalama zambiri? Anati ndikuganiza izo sintchito yanga. Ndipo ine ndinati ayi, ine ndinati sindalama zambiri, ine ndinati ine ndimathandizidwa. Ndipo iye anati oh, ndaona. Iye anati chabwino, ndikuganiza kuti sintchito yanganso. Koma anati kodi muli mugulu limene limakuthandizaniro? Iye ankachikoka icho kuchoka mwa ine. Ine ndinalonjeza kuti sindidzatero, mwaona. Chotero ine ndinati eya, ine ndinati ayi bwana, ndine mlaliki wa mishonari. Iye anati ndichiyani? Ine ndinati mishonari. Ndipo iye anangoima ndikumandiyang'ana ine kwa maminiti pang'ono. Ine ndinati kodi iwe uli ndi chiyembekezo chilichonse cha moyo tikadzachoka kuno? Chiyembekezo chako ndi chiyani? Iye anati ndine wa Jack Mormon. Ndipo ine ndinati wa chiyani? Iye anati wa Jack Mormon. Ine ndinati ndi mtundu wanji umenewo? Anati amene amatukwana ndi kumwa kofi ndi kusuta ndudu. Ine ndinati chabwino, kuvomereza koona mtima ndi kwabwino kumoyo. Ndipo kenako iye anati ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Iye anati ndawuzidwa kuti mpingo wa Mormon ndi mpingo woona ukhawo umene ulipo. Iye anati kodi mumakhulupirira zimenezo? Ine ndinati zikafika ku mpingo ndikuganiza kuti ndi wabwino ngati uliwonse wa iyo. Ine ndimadziwa choonadi chimodzi chokha, ndipo ndicho Yesu Khristu. Ine ndinati ine ndikudziwa iye ndiwoona. Chabwino, iye anati ine ndinali ndi mwana atabadwa usiku wina anabadwa wakufa. Iye anati ine ndinawuzidwa kuti mwana uyu chifukwa iye anabadwa wakufa, Mulungu sanawuzire konse mpweya wa moyo mwa iye kuti ine sindidzamuonanso iye kenanso. Iye anati
Ino mukuganiza chiani za zimenezo?
Chabwino, ine ndinati, iwe sudzatero ngati wa Jack Mormon. Iwe ndituri sudzatero. Ndi chinthu chimodzi chotsimikizika. Iwe sudzamuona iye ngati ungakhale wa Jack Mormon. Ndipo iye anati, chabwino, iye anali akundika anka ine. Chotero ine ndinamukankhira iye mbuyo pang'ono kokha. Inu mwaona, ife tinali ndi nthawi yokankhira mbuyo. Chotero iye anati, ine ndinati, vuto ndi chiani?
Iye anati, oh, ine sindikudziwa. Ndipo anati, chabwino, inu mukuganiza chiani?
Ine ndinati, ine ndikudziwana ndi ambiri abwino.
Ine sindinkadziwa kuti iye anali wa momo.
Ndipo ine ndinali kwambiri, ine ndikudziwa pokhala ku Utah, mwina zinali koma ine, chifukwa anthu ambiri kumeneko ndi a Mormon, kuzungulira Salt Lake City. Iyi sinali Salt Lake City komabe.
Chotero ine ndinaganiza chabwino ine ndakhala nawo abwenzi abwino a Chimomoni. Akhala ali mu mizere yapemphero anthu abwino.
Ndipo ine ndinati ndakumana nawo amuna abwino kwambiri amene ndi a Mormon.
Ndipo iye anati chabwino iye anati ine ndinati sindichidziwa chiphunzitso chawo pa izo
ndipo ine sindikanafuna kunena china chake chosiyana ndi chiphunzitso chawo chifukwa ndi chimenenu muli
ndipo ine ndimalemekeza izo kwambiri
ndipo ine ndinati chabwino ndipo inu mukukhulupirira zimenezo
iye anati inde bwana ndikutero
koma anati ine sindimakhala moyo kwa izo.
Ine ndinati chabwino ine ndikukhulupirira kuti Baibulo limaphunzitsa kuti Mulungu ankamudziwa mwana ameneyo mamiliyoni a zaka zapitazo, maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe.
Ine ndinati Mulungu anamuwuza Yeremiya usanalengedwe mimba mwa amayi yako, usanatuluke konse kuchokera mimba, ine ndinakudziwa iwe. Ndinakuyeretsa iwe ndipo ndinakudzoza iwe mneneri wa mafuko.
Ine ndinati umo ndi momwe iye ankadziwira za izo.
Mwaona?
Iye anati, chabwino, iye anati, zikomo.
Iye anayamba kuyenda motsika phiriro, ndipo kenako iye anakumana ndi munthu wina uyu, ndipo iye anati, chifukwa chiyani iwe sunandiwuze kuti munthu ameneyo ndi mlaliki?
Ndipo chotero ife, iye anayankhula naye pang'ono, ndipo anayamba kumuuza iye za misonkhano.
Tsopano a Mormon amakhulupirira uneneri.
Ine sindi mwina mulibe mwali wonse muno koma iwo amakhulupirira mu uneneri.
Koma chotero mwina mwake ine ndikuyankhula kunja kwa sukulu
koma ine iya
koma komabe iwo amakhulupirira.
Ndipo iye anati iye anabwerera kwa ine anati ndamva kuti ndinu mneneri.
Ine ndinati ayi bwana, ine ndinati ine ambuye andionetsapo zinthu zingapo zoti zichitika.
Ndipo ananyamuka nthawi yomweyo anati tiyeni tirowe. Ndipo iye analowa mu galimoto yake ndipo anapita kumusi ku mzinda wake waung'ono kumene ankakhala.
Muka nthawi kochepa iye anadzasowa.
Ife tinkakonza galu kuti tikasakenso titadya chakudya chamasana.
Ndipo pamene ife tinatero bwanji iye ananyamuka mugali moto
mumphindi zochepa nyamata ooneka bwino anabwerera pafupifupi usinkhu wa zaka 17
njonda yeniyeni yooneka yoyera ya Chikhristu.
Iye anati uyu ndi mchimwene wanga.
Anati iye si wa Jack Mormon, iye ndi Mormon wenueni.
Ine ndinati uli bwanji nyamata?
Ndipo iye anati ine ndamva kuti mchimwene wanga mandiuza ine kuti inu ndi mneneri.
Ine ndinati ayi bwana, ine ndinati sikuti ndine mneneri.
Ine ndinati ambuye wandionetsapo zinthu zoti zichitika.
Iye anati ine ndili ndi chipolopolo mʼmanja mwanga pakali pano ndikuyenera kukakhala pa tebulo la operation.
Iye anati koma mchimwene wanga wandiuza ine izi.
Ndipo ine ndinati ngati zili chomwecho ine sindikusowekera operation.
Iye anadzandiyang'ana ine cholunjika mʼmaso kuona mtima
kuyang'ana kuona kodzipereka anati
inu muyike manja anu pa ine.
Ngati zinthu izi zili choncho sindisowekera operation.
Iye anapita kwawo ali bwino.
Mʼbale uyu mzanga wa Chikhristu ankasaka ndi ine wochokera ku Phoenix.
Iye anati kwa ine, iye anati ena anyamata awa akhala pano tsopano,
mmodzi wa iwo amene ndikumudziwa ali pano.
Ife tinapita ku nyumba.
Iye anati mʼbale Branham, ngati ambuye angakuonetseni inu masomphenya
ndipo ndikukulolani inu muwawuze a Mormon amenewo basi chimene chiti chichitike,
icho chidzachita icho chifukwa iwo akufunafuna icho.
Chotero ine ndinapemphera ndipo ndinapemphera.
Ndipo pa ulendo wanga wobwerera kwathu ine ndinali kubwera lolemba lotsatira la Mulungu pafupifupi 10 koloko.
Ine ndinali nditayima mchipindamo titachoka ku Chalichi mawa umenewo. ndipo ndinkayang'ana panja. Ndipo ine ndinaona magetsi akuthwanima kapena mtundu wina wakuwala ukuthwanima. Ndipo ine ndinaona mkango umene unali mu mtengo ndipo unali waung'ono kwambiri kuti ndiuwombere. Ine sindinaufune iwo. Ndipo panali wina wake anawombera iwo. Ndipo pamene iwo anatero, iwo anawombera iwo ndi mfuti yayikulu kwambiri. Iyo inawuphulitsa mkangowo. Ine sindinayamikire momwe izo zinachitikira. Pamene ine ndinafika ku Phoenix, ine ndinamuuza mbali Dawson zimenezo ndi mbali Mosley. Ine ndikudziwa kuti iye ali pano. Ine ndinamuona iye tsiku lina, pena pake kuno. Ndipo iye ankakwera ndi ine. Iye ndi mkazi wake. Ndipo ine ndinati, inu tayang'anani ndipo muone ndizopa kuti atero Ambuye. Izo zichitika mwanjira imeneyo. Mausiku ife tinadikilira, mausiku anayi kapena sanu ife tinali titasaka kapena masiku. Kawiri kawiri mkango suma kwira muntengo siku. Zinachitika kuti akubwera ku nyumba, iwo anawa masula galu mulenje uyu. Nyamata wa chimomo ni uyu. Ndipo ankango unadzagunda kanjira kapena garu unadzagunda kanjira kankango kani. Ndipo anawuthamangisira iwo mtengo. Ndipo pateni kuloko siku iwo anabwera. Anadzati dzutsa ife. Ife tinapita kunja uko ndipo uko kunali mkango omwewo mtengo. Ukuthwani mitsanyari mbali Mosley anawombera iwo ndi mfuti ya mtundu wa 44. Anakhala ngati awuphulitsa mkangowo pawiri. Ndipo apo izo zinali. Ndende basi momwe izo zinanenedwera. Siku lotsatira ndinakumana ndi woyang'anira zinyama wa bomalo, Jack Mormon wina. Ndinawatenga nyamata amenewo pamodzi kuwatsogolera iwo kubwerera kwawo kwa Khristu. Ine ndikukuwuzani inu, iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Mulungu amatsimikizira mawu ake kuti ali chomwecho. Inu mwamvapo anthu akunena kuti kuona ndikukhulupirira. Izo sizoona konse. Anthu ambiri amaona ndipo samakhulupirirabe. Masiku amene Yesu anali pa dziko lapansi bwanji, iwo sanamuzindikire iye kuti iye anali mawu a Mulungu aja ataonetseredwa. Nchifukwa chiyani anthu sanazindikire kuti Mose anati, Yehova Mulungu wanu adzadzutsa mneneri wonga ine? Ndipo iye anakwaniritsa mawu aliwonse amene Baibulo linanena kuti iye akanati adzachite. Koma iwo sanakhulupirire izo. Koma Mulungu mumbadoli wonse amatsimikizira mawu ake kuti ndiona. Iye nthawi zonse amatsimikizira mawu ake. Ndiye nthawi zina iwo amati kuona ndikukhulupirira. Izo si choncho. Koma ife tikudziwa kuti Mulungu amapitirirabe kutsimikizira mawu ake mumbadoli wonse. Ife timadziwa kuti iye anatsimikizira izo kwa Adamu ndi Eva kuti pamene iye anati, tsiku limene inu mudzadya za iwo, tsiku limenero inu mudzafa ndithu. Ife tikuyenera kuvomereza kwa izo kuti izo nzoona. Ife timakhulupirira izo pakuti iye watsimikizira izo kwa ife. Ndipo ife tikudziwa kuti izo ndichoonadi. Tsopano ife tingotenga malo ena amene Mulungu anatsimikizira mawu ake. Tiye nititenge mwachitsanzo mu masiku a Noa. Mulungu anayankhula kwa Noa uthenga wosagwirizana ndi sayansi, komanso wosakhulupiririka. Palibe amene akanakhulupirira. Kunali kusanagwepo mvula pa dziko lapansi zosagwirizana ndi sayansi. Mwina mwake iwo unali mbado wopambanako wa sayansi nthawi imeneyo kuposa momwe ife tikili tsopano. Chifukwa iwo ankamanga mapiramidi ndi masimfinki ndi zina zotero masiku amenewo zimene ife sitingazimange tsopano. Iwo ankaidziwa mphamvu ya mtundu wina wa mphamvu ya makina, mwina mwake ya atomiki, kapena china chake. Kuti iwo ankakhoza kukweza mathanthwe akulu amenewo amene ife sitingathe kuchita izo lero. Koma iwo ankachita zinthu zazikulu za sayansi. Iwo anali ndi china chake chimene ankatha kukonza mtembo kuti uoneke mwachibadwa kwa zaka ma 100. Ife tinataya luso limenero. Yesu anati, monga zinaliri masiku a Noa zidzakhalanso choncho pakudza kwa mwana wa munthu. Ndipo ife tikudziwa kuti ife tikuyenera kulowa mu mbado wina waukulu wa sayansi. Ndipo tsopano uthenga umene Noa anali nawo unali wosiyana kwambiri ndi chikhulupiriro cha tsiku limenero mu mpingo. Ndipo iwo unalinso wosiyana kwambiri ndi kafukufuku wa sayansi. Koma Mulungu anatsimikizira mawu ake kukhala choonadi. Mulungu anatsimikizira kuti chimene mneneriyo ananena chinali choonadi. Komanso titenga wina kwa mpindi chabe. Abrahamu anali mneneri wina wa Ambuye amene mawu anabwera kwa iye. Ndipo anamuuza iye pamene iye anali wa usinkhu wa zaka 75.
Ndipo Sara anali wa usinku wa zaka 65 kuti iye adzakhala ndi mwana mwa Sara. Tsopano icho chinali chodzidzimutsa kwambiri kwa osakhulupirira. Kodi inu mungaganizire lero chinthu choterocho chikuchitika ngakhale lero? Ndi zopambana zathu zonse za sayansi ndi ana onse amachubu oyesera awa amene iwo amawakamba ndi zina zotero. Koma mkazi wokalamba uyu tsopano wa usinku wa zaka 65 ndi nkhalamba ya usinkhu wa zaka 75. Koma mawu a Ambuye anabwera kwa Abrahamu ndipo anamuwuza iye kuti izi zikanadzachitika. Ndipo Abrahamu anakhulupirira Mulungu. Tsopano zilibe kanthu ndi mochuluka bwanji momwe Mulungu anayankhulira ndi momwe izo zinali zoona. Abrahamu ankayenera kukhulupirira chimene Mulungu ananena kuti achipange icho kukhala chomwecho. Tsopano onani momwe munthu uja anayesedwa ndi umboni wake kuti iye anakhulupirira. Munthu yemweyo amene anapanga kuvomereza kumeneko kuti iye anakhulupirira Mulungu, iye ndi munthu monga inu muliri, wakhala pano usiku uno. Ife timakhulupirirabe Mulungu, ife tikuyenera kukhulupirira kuti mawu ake ndi choonadi, ndipo iye adzatsimikizira izo kuti icho ndi choonadi ngati titangokhulupirira izo. Tsopano tayang'anani pa chopinga chimene Abrahamu anali nacho. Chinthu choyambirira chinali zaka zake, usinkhu wa zaka 75 ndipo Sara kukhala wa 65. Iye anali atadutsa kusintha kwa moyo, kusintha kwa thupi mosakayikira, koma chimene icho chinayima zaka zambiri mbuyo. Iye anali atakhala naye monga mkazi wake, anali mulongo wake watheka. Nina anamutenga iye ali mtsikana wachichepere ndipo anamukwatira iye. Ndipo iye analibe mwana, iye anali osabereka mwanthiradi. Ndipo tsopano ife tikupeza kuti kuti achite izi, iye anachita kudzipatula yekha kwa anthu onse amene sanakhulupirire izo kuti apangitse izo kukwaniritsidwa. Ine sitikutanthauza kuti mukuyenera kudzipatula nokha kwa anthu, koma ine mukuyenera kudzipatula nokha ku misecho yonse ya kusakhulupirira ndi kukhala kutali ndi izo. Pamene anthu akuti zinthu zimenezo sizimachitika, limenero ndi gulu la anthu a misala. Palibepo chinthu ngati chimenecho chikuchitika, mungotseka makutu anu ndi kuchokapo. Musapereke chidwi chilichonse kwa izo. Baibulo linanena kuti Abrahamu sanagwedezeke pa lonjezo la Mulungu kudzera mukusakhulupirira, koma anali wamphamvu akupereka matamando kwa Mulungu. Dzina lake linasinthidwa kuchoka kwa Abrahamu kudzakhala Abrahamu. Kusintha kwa dzina unapangitsa dzina lake Atate wa mafuko. Kodi inu mungalingalire mwamuna akukhala ndi mkazi wake wokondedwa wake amene iye anakhala naye tsopano kwa zaka zonsezi, ndipo tsopano pena pake mu usinkhu wa zaka 80 ndipo mkazi wake usinkhu wa zaka 70 komakomabe wopanda mwana mmodzi kapena chiyembekezo cha mwana, komabe ankadzinenera kuti iye anali Tate wa fuko? Kodi mungalingalire kunyozedwa ndi mzake wodutsa amene akananena Tate wa mafuko? Fuko, tsopano uli ndi ana angati pano ndi kunyozedwa konse kumene iye anadutsamo? Koma Abrahamu sanadzandime paliponse nkomwe pakusakhulupirira. Iye ankakhulupirira kuti Mulungu ndi wokhoza kuchita zomwe iye analonjezazo, kuti Mulungu akanatsimikizira mawu ake. Zilibe kanthu kuti zinatenga nthawi yayitali bwanji, koma malo moti azifowoka nthawi zonse monga momwe timachitira, iye ankakhala wamphamvu nthawi zonse. Ngati icho sichinachitike lero, mawa icho chidzakhala chozizwa chokulirapo, chifukwa icho ndi cha msinkhu wa tsiku limodzi. Ameneyo anali Mulungu, ameneyo anali Mulungu mwa Abrahamu, pakuti iye ankadziwa kuti Mulungu anatsimikizira mawu ake onse kuti anali chomwecho. Ngati ana ake atangotenga mawu ake kuti iye athe kuwatsimikizira iwo ndi inu, imeneyo ndi njira yokhayo imene iye angatsimikizire mawu ake. Iye samawatsimikizira iwo kwa osakhulupirira, iwo sangatsimikiziridwe, iwo ndi osakhulupirira. Koma iwo si kwa osakhulupirira, iwo si a osakhulupirira, iwo ndi akwa iye amene akhulupirira. Ndipo ngati iye angakhoze kumupeza wina wake amene angakhulupirire mawu ake, iye adzatsimikizira mawu ake mwa inu. Ndipo nthawi zina matenda ndi zinthu zimachitika kwa ife mwa njira imeneyo kuti Mulungu akhoze kudzitsimikizira yekha. Kodi mukukumbukira munthu wakhungu amene Yesu anamupeza? Iwo anati, ndani anachimwa, iye kapena abambo ake? Amai yake, iye anati mungani iyi palibe, koma kuti ntchito za Mulungu zidziwike. Maona, zinachitikira kwa mnyamatayo kuti Yesu alemekezedwe. Nthawi zina matenda si temberero ndi ndalitso. Kuti ife tikhoze kuyika chikhulupiriro chathu kunja uko ndi kuzitchula zinthu zimene kulibeko ngati kuti izo zilipo. Mulungu ananena chomwecho, ndipo iye adzatsimikizira kuti zili chomwecho. Ngati inu simungafowoke pansi pa mayesero. Iye akanamutsimikizira Yobu nthawi ina kuti iye sakanamutukwana iye pamaso pake. Taonani mayesero amene Yobu anakumana nawo. Koma pansi munsagwada za imfa. Komabe iye anati, Ambuye anapereka, Ambuye watenga. Lidalitsike dzina la Ambuye. Iye ndithudi anazikhulupirira izo. Mulungu anatsimikizira mawu ake kwa Yobu. Iye anatsimikizira izo kwa Abrahamu. Iye anatsimikizira izo chomwecho. Ndiponso iye anatsimikizira izo mwa Mose. Ndipo pamene Mose, pamene vuto linamugwera iye, Mose anali nacho malingaliro ake kuti mwina kukhala wowombola, kuti mwina mayi ake anamuza iye kuti anabadwa ali mwana wabwinobwino. Iye anali mphunzitsi wake amene anamulera iye mnyumba ya chifumu ya Farao. Mose kayika anali atamuuza iye, mwana, ife tapemphera kuti tiwomboledwe. Ndipo ife tikukhulupirira kuti ndiwe mwana amene Mulungu ati amugwiritse ntchito kuti awombole. Ndiyeno pamene iye mwaona iye anabwera ndipo anali woti adzakhale mwana wa mwana wamkazi wa Farao. Ndipo ife tikupeza kuti iye anali woti adzakhale wolowa ku mpando wa chifumu. Bwanji Mose kayika izo zinali mmalingaliro awo pamenepo. Kuti iye akanadzakhala Farao wotsatira. Ndipo umo ndi momwe iye adzawombolere anthu kokhala Farao wotsatira. Koma Mulungu anali ndi ngati izo zikanakhala chomwecho, ndiye iye akanazichita izo kudzera mu zinthu, kudzera mu mchitidwe wa ndale. Koma Mulungu samagwira ntchito monga choncho nthawi zonse. Mulungu ali nazo njira zake zogwirira ntchito. Ndipo iye anati iye adzawatulutsa iwo. Iye anamuuza Abrahamu zikadzatha zaka 400. Iye akanadzawatulutsa iwo ndi dzanja la mphamvu. Iye akanadzaonetsa zizindikiro ndi zodabwitsa. Chotero iye sakanatha kuchita izo monga choncho. Chotero ife tikupeza kuti Abrahamu anakhulupirira Mulungu. Ndipo apa pali Mose tsopano akukhulupirira Mulungu. Ndipo Mose anangana kunja kwa zenera lomwelo limene Farao analipanga. Iye ankawayang'ana anthu omwewo, amene Farao ankawayang'ana iwo ngati anthu otembereredwa, anthu omwe analibe kalikonse koma gulu lakutengeka kwa Mulungu. Ndipo Mulungu wina wamchipululu kina kwake amene iwo sankadziwa kalikonse ka izo, malo ena osaoneka amene iwo amapempherapo kuti panalibe kanthu kwa izo. Iwo ndi gulu la otengeka. Ndipo iwo anali gulu la akapolo. Ndipo Mulungu wawo kulola iwo kukhala akapolo anatsimikizira kuti iye sanali Mulungu. Ndipo pakati pa chinthu chonsecho iye ankadzutsa munthu yemweyo. Mulungu amachita zinthu mwanjira ya chilendo chotero pansi pa iwo omwe, osati wa za Mulungu, osati mphunzitsi, osati wansembe, osati mmodzi wa amuna awo oyera, koma munthu wamba chabe wobadwira ntchitoyo. Ndipo Mulungu anamuyitana iye kuti adzakhale neneri wake. Ndipo anamutumiza iye kumeneko. Ndipo opanda kanthu mudzanja lake koma ndodo yopindika kuti akakomane ndi gulu la nkhondo, magulu okhala ndi zida amene anali atagonjetsa dziko lonse. Koma ali ndi ndodo imeneyo mdzanja lake monga Mulungu anamuuza iye kuti agwire ndodo imeneyo mdzanja lake. Ndipo iye akanadzawombola Israeli. Ndipo iye anapita kumeneko ndipo anachita izo chifukwa Mulungu analonjeza izo. Kodi iye azichita motani izo? Ine ndidzakhala ndi iwe. Iye anati ndionetseni ine ulemerero wanu Ambuye, ndine wochedwa kuyankhula, ndimalephera kuyankhula bwino. Ndipo ine iye anali ndi zowiringula miliyoni. Koma iye anati ine ndidzakhala ndi iwe. Ndipo ndizo zonse zomwe zinatengera. Iye anapita akutenga mawu a Mulungu. Zilibe kanthu momwe ntchitoyo inkaonekera yoopsa. Mose anapitilira kumukhulupirira Mulungu. Ndipo Mulungu anatsimikizira mawu ake kudzera mwa Mose kuti anali choonadi. Chifukwa Mose labadira chimene chinachitika, Mose anakhalabe ndi mawu pa nthawi ya ulendo. Mulungu anawauza iwo uko mu Igupto aponso kuti iye akanadzawombola iwo kupita mu dziko lolonjezedwa, dziko labwino lodzaza mkaka ndi uchi. Ndipo ilo linali mwantheradi kumeneko. Iwo sankadziwa kuti ilo linali kumeneko, koma iye anati ilo lili kumeneko. ndipo ine ndakupatsa iwe ilo. Ilo ndilako kale. Ingopita ukalitenge ilo.
Ndipo mchipululu pamene ambiri aiwo anatuluka akuvina munzimu pamene Miriamu ankaomba nkhocho akudya mana ochokera kumwamba anamumvera Mose akuimba munzimu akuona zozizwitsa ndi zizindikiro zikupita.
Koma pamene zinafika pachionetsero kuti akhulupirire mawu onse a Mulungu malonjezo onse iwo analephera.
Awiri okha iwo anakhulupirira izo amenewo anali Yoswa ndi Kalebu ndipo iwo anabweretsa umboni wosonyeza kuti dzikolo linali labwino.
Koma zochitikazo zinali ndi zimene zinawalepheretsa iwo chifukwa iwo anati ife sitingathe kulitenga dzikolo. Chifukwa mizinda yawo iti ndi mipanda zawo nthumwi zawo kumeneko.
Osali nthumwi zawo koma awo anthu awo ndi zimbona zazikulu.
Bwanji ife tikuoneka ngati zitete pambali pa iwo.
Yoswa ndi Kalebu anati ndife okhoza kulitenga ilo.
Chifukwa chiyani? Mulungu anali atalipereka ilo kwa iwo.
Zilibe kanthu momwe zimbonazo zinali zazikulu.
Chopingacho sichinali kanthu kwa iwo.
Mulungu anali atanena chomwecho.
Ndipo Mulungu anatsimikizira izo ndi iwo.
Ndipo iwo anapita ndipo anakalitenga dzikolo.
Monga Mulungu ananenera kuti iwo akanadzachita izo.
Iye anatsimikizira izo kwa iwo.
Tsopano pamene iwo anadzabwera mu mwezi wa Epuro pamene madzi anali kulukira pansi kuchokera mapiri pamwamba pamathithi achibale chofewa ndi zinazotero.
Ndipo zimaoneka ngati kuti Mulungu anali wankulu wa nkhondo osauka kuti awatsogolere ankhondo ake mpaka kumaloko.
Iye anawakanikiza iwo kuchoka ku dziko lolonjezedwa.
Ndipo nthawi yomweyo imene iye anawatenga iwo anali woti awatenge iwo.
Iwo unali mwezi woyipitsitsa muchaka,
mwezi umene Yordano ankasefukira magombe ake anathamangira kuminda.
Bwanji ngati iwo akanati awalande iwo,
iyo ikanakhala mu nthawi yachirimwe
pamene iwo akanatha kuwoloka.
Koma iye anadikirira mpaka madzi azame.
Iye amakonda kuonetsera kuti iye ndi Mulungu.
Iye amakonda kutsimikizira mawu ake mosalabadira,
osadandaula ngati adokotala anati mufa ndi kansa ndizo zonse zimene munthu amadziwa.
Mwina mwake madzi ndi akuya kwa ena inu usiku uno.
Koma kumbukirani, Mulungu anapanga lonjezo.
Mulungu amasunga mawu ake, ndipo Mulungu amatsimikizira mawu ake.
Icho ndichoonadi.
Iye anadikirira mpaka madziwo adachita matope mpaka iwo atafika pakuya ndipo pamwamba pa mitu yawo ndi zinazotero.
Ndipo kenako iye anadzatsegula njirayo.
Iye anapita patsogolo pawo ndipo anapanga njira.
Iwo alowa bwanji mkati ku Yeriko pamene iyo yonse inali itatsekedwa.
Yoswa ankadabwa.
Iye ankadziwa kuti Mulungu anali atamutsogolera iye kutali chotero.
Sitepe yotsatira ndi ya Mulungu.
Tsiku lina pamene iye anali kunja akuyenda mozungulira akuyangʼana makoma,
iye anaona mwamuna atayima ndi lupanga lake atalisolola.
Ndipo iye anasolola lupanga lake ndipo anapita kukakumana ndi munthuyo.
Iye anati, iwe ndi ndani?
Kodi iwe uli ndi ife kapena iwe ndi ndani wathu?
Iye anati, ine ndi kapitawo wakhamu la Ambuye.
Ndipo iye anamuza iye choti achite.
Kodi iye aliza bwanji lipenga ndipo khoma nkugwa pansi
lakuti iwo amathamangitsapo njaha wa magaleta kudutsa pa iwo?
Zingakhale ndi chochita chanji ndi lipenga?
Mulungu amagwiritsa ntchito njira zokhweka chomwecho.
Ndi choncho
kukhweka kwake chimene chimapanga Mulungu kwa ine.
Nthawi zonse timayesetsa kuti tipeze china chake chachikulu.
Chichita china chake
ndi Mulungu.
Bungwe lina lalikulu litenga chinthu chonsecho ndi kuchichotsa chonsecho.
Pamene Mulungu amatenga munthu wophweka,
munthu umodzi yekha amene iye angamugwire manja mwake,
ndipo iye atatsimikizira mawali onse amene iye ananena ndi iwo,
zimatengera njira zazing'ono zophweka ngati izi.
Wombani lipenga, osati kumbani khomalo, koma mungowomba lipenga,
ndipo makomawo agwa.
Kuwomba kwa lipenga kudzagwetsera pansi makomawo.
Ndizopusa bwanji kwa malingaliro achithupi,
koma Mulungu anatsimikizira mawu ake kuti anali owona,
pakuti makomawo anagwera pansi
limodzi pamwamba pali nzake.
Iwo anapita molunjika ndipo anakatenga mzindawo.
Oh, Mulungu amakonda kudzitsimikizira yekha kuti ndi Mulungu.
Yoswa ankadziwa zimenezo.
Tsiku lina ndipo pamene iye anayima pamenepo,
chimodzi chazododometsa zazikulu zimene zinayamba zachitikapo kunja kwa imfa, kuyikidwa mʼmanda ndi kuuka kwa Yesu Khristu.
Pamene ndani iye anali atawagonjetsa iwo ndipo ankhondo osiyanasiyana anali mapiri.
Iye anawagonjetsa iwo ndipo dzuwa linkalowa.
Oh mai,
Inali nthawi yotani kwa mtsogoleri Yoshua. Kumbukirani iye anamenyana ndi dziko limenero wopanda chipatala na mwino gulu la chithandizo choyamba kapena anali ndi munthu wovulala. Ndiwuzeni china chake chimene chingagonjetse zimenezo. Inde bwana ya analide konse zipatala opanda ana mwino ndipo iye sanatayepo munthu aliyense bora ngati iwo ankayenda muchifuniro ndi mawu a Ambuye Mulungu anatsimikizira kuti iye anali ndi iwo uko mkulondola zindikirani tsopano ndipo ife tikupeza kuti Yoshua anadziwa ngati usiku ubwera iwo akanadzazemba ndi kukomana wina ndi nzake ndi kudzisonkhanitsa okha pamodzi ndi kupanga gulu lina lalikulu la nkhondo. Ndipo iye akanakhala ndi nthawi yovuta ndi iwo tsiku lotsatira. Iye sankadziwa choti achite chotero iye anayang'ana mwamba kwa Mulungu. Iye ankafunikira thandizo ndipo iye ankafunikira dzuwa limenero kuti liyime. Chotero iye anangolamula kuti dzuwa liyime nji. Ndipo anati kwa mwezi ukhale pa mwamba pa jaloni. Usasunthe mpaka iye atalamula izo. Ndipo mwezi ndi dzuwa zinayima kwa maola 24 pamene Yoshua ankamenya nkhondo ndipo anangogonjetsa ndaniyo chifukwa iye anali kumene mu mzere wa ntchito. Iye anali ndi ufulu wochita izo chifukwa iye ankamvera lamulo la Mulungu. Ndipo bola ngati iwe uli mu mzere wa ntchito ukusunga mawu a Mulungu ukuchita basi chimene iye anakuwuza iwe kuti uzichita mwaguba mwakulamula kwa Mulungu umakhala ndi ufulu wonena kwa phiriro suntha. Mulungu amasunga mawu ake. Mukanena kwa phiriri suntha wosakayikira mu mtima mwanu koma kukhulupirira kuti chimene mwanena chichitika inu mukhoza kukhala ndi chimene mwanenacho. Yesu ananena izo mu Marko Oyera 11:22. Ndicho choonadi. Ine ndikudziwa icho ndi choonadi. Ndi mawu a Mulungu. Ndipo izo zikutsimikizira kuti ndi choonadi. Ife timangochita mantha nthawi zina. Ife tikafika pamalo timaopa kuti iye sakwaniritsa mawu amenewo. Iye adzakwaniritsa mawu amenewo. Iye anati iye akanadzachita izo. Tsopano ife tikupeza kuti izo nzoona. Iye anatsimikizira izo. Uneneri wa Yesaya nthawi ina. Chinthu chimene chinali chisanachitikepo. Chinali chisanachitikepo kale lonse. Ndipo sichinachitikepo chiyambireni. Iye anati, namwali adzayima. Kodi inu mungalingalire mkazi popanda kumudziwa mwamuna akanadzakhala ndi mwana? Yesaya anati, namwali adzayima. Ndipo Mulungu anapangitsa namwali kuti ayime kuti atsimikizire mawu ake kukhala choonadi. Iye anatsimikizira mawu ake chifukwa namwali anayima ndipo anabala mwana wa mwamuna. Tsopano mawu aja atasandulika thupi penyani chimene iwo anachita. Pamene mwana ameneyo anabwera iye anali mawu iye mwini. Pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu. Ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Iye anali mawu a moyo amenewo. Iye anatsimikizira kuti iye anali mawu a moyo amenewo. Iye anati kwa aphunzitsa tsiku limenero, ndani angandithutse ine za tchimo? Tchimo ndi kusakhulupirira. Ndani angandiwuze ine kuti ndine wosakhulupirira? Mawu aliwonse amene analembedwa a ine akwaniritsidwa. Maola 7 otsiriza moyo wake anakwaniritsidwa mu maola 7 otsiriza pa mtanda. Chilichonse chinalembedwa za iye chinakwaniritsidwa chifukwa iye anali mawu. Iye anatsimikizira kuti iye anali. Anali. Iye anachiritsa odwala. Iye anaukitsa akufa. Iye anagonjetsa imfa, hade ndi manda. Iye anatsimikizira kuti iye anali mawu. Zindikirani nkhani iyi ku nyumba ya Yairo. Iye anali. Iye anali atawawuza iwo choonadi. Ife tikumuona iye pamene iye anawoloka nyanja. Iye akulowa. Panali mkazi wang'ono pamwamba pa phiri amene anali atawononga ndalama zake zonse kwa asing'anga. Mosakayika asing'anga anali atachita zonse zimene iwo ankadziwa momwe angachitire kuti amuchiritse mkaziyo. Mwina mwake asing'anga Chihebri. Ndipo ameneyo anali mkazi wa Chihebri. Chotero iwo anali atanchitira zonse zimene iwo akanatha mulongo wawo. Ngakhale iwo analibe kanthu koletsa vuto la magazi limeneli. Limene linali mwina mwake nthawi ya kusintha kwa thupi ndipo magazi ake anali atayendelera mpaka iye kanthu kakang'onoko kanali katafoka kwambiri moti sankathanso kuyenda. Ndipo iye anali atamva za Yesu. Ndipo pamene iye anaona bwato laling'ono likukankhira mu misondodzi iye anapita kumusi kuti akafufuze. Ambiri a otsutsa ake anali atayima pamenepo. Ndipo iye sali opanda otsutsa lero. Ngati iwo akanadziwa yemwe iye anali, iwo sakanakhala otsutsa ake. Koma iwo anali otsutsa ake chifukwa iwo sankadziwa yemwe iye anali. Ndipo umo ndimomwe zilili ndi uthenga lero, amuna ndi akazambiri abwino amatsutsa iwo chifukwa samadziwa chimene iwo ali.
Yesu anati, ngati inu mukanamudziwa Mose, inu mukanandidziwa ine. Mose ankayankhula za ine. Amuna akulu ambiri amalakalaka ataona tsikuli. Ngati ine sindichita ntchito za Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Ine ndili ndi umboni wochuluka, iye anati, kuposa uja wa Yohani, pakuti ntchito zimene ine ndikuzichita zikutsimikizira kuti Atate ali ndi ine. Iye anali ndi ntchito zazikulu chifukwa iye anali wozindikiritsidwayo.
Yohane anazindikiritsidwanso monga liwu la wofula mchipululu. Koma pamene iye anabwera, iye anali mneneri amene Mose anamuyankhula kuti adzaukitsidwa.
Monga ine ndinanenera usiku wina, iye anabwera mu mayina atatu, dzina la mwana wa Mulungu, mwana wa munthu ndi mwana wa Davide. Pamene iye anali pa dziko lapansi pano nthawi yoyamba, iye anali mwana wa munthu. Iye sakanakhala mwana wa Mulungu nthawi imeneyo. Iye sankadzinenera konse kuti anali. Iye anati iye anali mwana wa munthu.
Amene aliyense akanamufunsa iye, iye anati, inu mugona mwana wa munthu, mwana wa munthu. Tsopano mwana wa munthu ndi neneri. Iye ankayenera kubwera mwanjira imeneyo chifukwa lemba iye sangabwere motsutsana ndi lemba. Ndi chifukwa chaka lero kuti wathu uthenga wathu wa ora lino sungathe kubwera kupyolera mwa azaumulungu ndi zaumulungu. Iwo ukuyenera kubwerera ku chinthu chomwecho chimene iwo unalonjeza kuti udzachita. Izo zikuyenera kukhala mwanjira imeneyo. Chotero ife tikupeza kuti mwa munthu uyu iye ankayenera kudzakhala mneneri osati mwana wa Mulungu. Pamenepo iye ankayenera kudzakhala mwana wa munthu. Yehova iye mwini ankawatcha aneneri Yeremiya ndi iwo mwana wa munthu. Mukadzaona mwana wa munthu. Mwana wa munthu ndi ndani? Iwo anakhala akufunsa.
Kenako iye anatumikira udindo wake ngati mwana wa munthu. Kenako iye anatumikira udindo wake tsopano ngati mwana wa Mulungu. Mulungu ndi mzimu. Ndipo pamene tsopano iye ankatumikira kudutsa mu mibado ya mpingo monga mwana wa Mulungu.
Tsopano mu zaka chikwi yadzakhala mwana wa Davide. Pamene iye adzakhale pa mpando wa chifumu wa Davide, iye adzakhala wolowa ku mpando wa chifumu, mwana wa Davide, mwana wa munthu, mwana wa Mulungu, mwana wa Davide. Ndipo ndi munthu yemweyo nthawi zonse. Monga ngati Atate mwana ndi mzimu woyera, ndindo wa Mulungu. Iye anali Mulungu Atate, kenako iye anadzakhala Mulungu mwana. Tsopano iye ndi Mulungu mzimu woyera, osada Mulungu atatu, Mulungu mmodzi, maonetseredwe atatu, zikhumbo zitatu za Mulungu yemweyo.
Tsopano ife tikupeza, ndipo mu ola lino limene ife tikukhalamo tsopano, Mulungu akusunga mawu ake mofanana basi, monga iye ankachitira nthawi imeneyo. Ife tikupeza kuti iye anabwera anadzawoloka nyanja, mkazi uyu anamukhulupirira iye, panali china chake mkati mwake chinayamba kugunda, iye analibe lemba la izo. Analibe lemba chimodzimodzi monga Yoshua anachitira kuti aliyimitse dzuwa. Koma iye anakhulupirira mu mtima mwake kuti iye anali mwana wa Mulungu. Chotero iye anati, ngati ine ndingakhudze kokha chovala chake ine ndichiritsidwa. Chotero iye anakankha kudutsa mukhamulo mpaka anakakhudza chovala chake. Ndipo vuto la magazi linatha.
Tsopano iye anayang'ana kwa omvetsera kuti apeza amene anamukhudza iye. Mose akayikira panali wina wake. Iye anayima. Anthu onse anamunjikira iye. Ndipo ena akumusereula iye, ena akumuseka iye. Wansembe atayima pambali ndi kumufunsa iye ndi azibusa ndi ena otero. Koma panali ena amene anamukhulupirira iye. Ndipo patapita kanthawi iye anayima mwadzidzidzi. Anatembenuka anati, ndani wandikhudza ine?
Ena iwo anati, bwanji Ambuye. Ine ndikukhulupirira. Anali Petro anati, bwanji khamulonse lakunjikirani inu? Bwanji ndani wakukhudzani inu? Bwanji aliyense akukukhudzani inu?
Iye anati, koma ine ndazindikira kuti mphamvu zachoka kwa ine. Iye anafowoka. Kunali kukhudza kosiyana.
Ngati ife tingakhoze kokha kuona izo, mʼbale Mulungu, ngati inu mungamukhudze iye ndi kukhudza kwina kumeneko. Oh, anthu odwala, ine ndikukonzekera kuti ndikupemphereni inu.
mumaminiti ochepa chabe. Ndine ndikukhulupirira kuti ndili nawo mzimu oyera. Sikuti ndi mzimu oyera kuposa umene inu muli nawo kunja uko. Amuna awa ali nawo pano. Mzimu oyera omwewo koma ndi lamulo la Mulungu. Ndipo ngati inu muti mukhulupirire kuti ilo ndi lamulo la Mulungu lakupemphera odwala ndi kusanjika manja pa iwo ndi kutulutsa mizimu yoyipa ndi malonjezo amene iye wapanga, chikhala chinthu chomwecho ndi inu. Mupeza chimene mukuchipempha. Ngati mungathe kukhulupirira izo, kodi ungakhulupirire kuti ine ndikhoza kuchita izi, anatero Yesu.
Eya, Ambuye, ine ndikukhulupirira, anatero bambo wa mwana wa khunyuyo. Ine ndikukhulupirira kuti inu ndi mwana wa Mulungu amene anali woti adzabwere mdziko. Tsopano ife tikudziwa kuti izo zikhoza kungotengera khalidwe limenelo kuti zibweretse zotsatira. Tsopano mwachangu tiyeni tiganizire za iye kamphindi. Apa iye ali pa njira yake yokwera. Wansembe wang'ono anabwera mosakayika, koma munthu wang'ono ameneyo anali wokhulupirira wa mmalire. Alipo ochuluka iwo mdziko lero okhulupirira ang'ono a mmalire. Iwo amafuna kukhulupirira izo. Iwo amafuna kuti akhulupirire kuti mzimu oyera ndi weniweni. Iwo amafuna kukhulupirira kuti uku ndi kusuntha kwa utumwi, monga momwe Mulungu analonjezera masiku otsiriza. Iye adzatsanulira mzimu wake. Ife iye akufuna kukhulupirira mu Malaki folo kuti iye analonjeza mu masiku otsiriza chikhulupiriro chapachiyambi cha Chipentekoste chikanadzabwezeretsedwanso kwa mpingo kenanso. Malaki folo amanena zimene zota. Onani, ine ndidzakutumizirani inu Eliya mu tsiku lotsiriza uko mkulondola, ndipo iye adzabwezeretsa chikhulupiriro cha ana kubwerera kwa Atate kenanso. Mwaona, chikhulupiriro cha Atate kwa ana aponso. Mwaona, izo zikuyenera kukhala. Inu mukuti chabwino, ameneyo anali Yohane Mbatizi. Ayi ayi, Yohane Mbatizi anali Malaki 3 uko mkulondola. Mateo 11 amanena chomwecho. Ngati mungalandire icho, uyu ndi iye amene akunenedwa. Taonani, ine ndatuma mthenga wanga patsogolo pa nkhope yanga. Uyu anali Eliya ndithudi. Yesu anati anali, koma osati Eliya wa Malaki folo nkomwe. Chifukwa mwansanga pambuyo pa uthenga wamenewo, dziko lapansi lidzatenthedwa ndi moto, ndipo olungama adzayenda pa phulusa la oyipa. Chotero izo sizinachitike mu nthawi ya Yohane. Ife tikuyenera kukhala ndi uthenga ukusesa mbuyo ndi kuabweretsa anthu muzikhalidwe zonse izi zachipembedzo. Kubwerera kuchapa chiyambi, chikhulupiriro chenicheni cha Chipentekoste, ndipo ife tikuziona izo zikuchitidwa, ndiko kukwaniritsa kwa lemba limene likuyenera kukwaniritsidwa. Malemba onse akuyenera kukwaniritsidwa. Ndizochulukira bwanji za izo zimene ife tingathe kuziyika. Zingandirengere ine motalika kuposa nthawi yanga pano kuti ndionetsere. Koma inu mukumvetsa zinthu izi kuti zikuyenera kuchitika ndendende monga chonchi kwa ana Abrahamu, monga iye analonjezera. Tikumuona Yesu akupita tsopano kukamchiritsa mtsikana wang'onoyo, chifukwa Atate wokhulupirira wang'ono wa mmalire china chake chinafika pamalo akuti iye ankayenera kumuzindikira Yesu. Chotero adokotala anali atamusiya iye, ndipo iye anavala chipewa chake chaching'ono chakuda, ndipo ananyamuka kuti akafufuze ngati iye akanatha kumupeza Yesu. Mwaona, iye nthawi zonse amakhala pamenepo pamene inu mukumufuna iye. Iye anamupeza iye akubwera mphepete mwa nyanja. Ndipo iye anati, bwerani kwa mtsikana wanga wang'ono, mudzeke manja anu pa iye, ndipo iye akhala bwino. Anati, iye wagona watsala pang'ono kufa. Iye ndi mwana wanga yekhayo. Anati, iye ndi wa usinkhu wa zaka 12, ife tilibe ana ena. Mkazi ndi ine mwina tikukalamba. Ndipo uyu ndi mwana yekhayo amene tili naye. Ndipo iye wagona watsala pang'ono kufa. Ambuye, ine ndikukukhulupirirani inu, ngati inu mungabwere kudzayika manja anu pa iye, iye akhala bwino. Mwaona, kodi iye anazindikira chiyani? Iye anazindikira kuti mawu olonjezedwa a Mulungu aja anaonetseredwa mwa munthu uyu. Chimodzimodzi basi, monga momwe Nikodemo ananenera, Rabi mphunzitsi, ife tikudziwa kuti inu ndi mphunzitsi wochokera kwa Mulungu. Ife tikuzidziwa izo. Afarisi akudziwa zimenezo. Nchifukwa chiyani iwo sanavomereze izo? Palibe munthu angathe kuchita zinthu zimene inu mukuchitazi.
pokhapokha ngati mulungu atakhala ndi iye ife tikudziwa kuti inu munachokera kwa mulungu apa ife tikupeza kuti yairo anakhulupirira chinthu chomwecho iye anati bwerani mudzayike dzanja lanu iye anadziwa kuti mulungu anali mwa iye dzayikeni manja anu pa mwana wanga ngakhale ali pafupi kufa iye akhala moyo iye anangoyenda limodzi ndi iye ndipo pamene iye ankapita apa panadzabwera othamanga akubwerera ndipo anati usamuvutitse iye usamuvutitsenso ambuye mtsikanayo wafa iye wapita tsopano iye wapita yesu anatembenukira kwa yairo anati kodi ine sindinati kwa iwe ngati iwe ungakhulupirire uona ulemerero wa mulungu ngati iwe ungakhulupirire izo iye analowa mchipinda ndipo apo iwo anali onse akulira ndi kulira ndi kubuwula chimodzimodzi monga momwe anthu ali onse angachitire mtsikana wang'ono wabwino mwana wamkazi wa abusa anali atamwalira ndipo iye anachotsedwa mdziko lino ndipo mwina mwake anali atafa kwa maola ndipo kenako iwo anali atamugoneka iye pa mpando ndipo anali wokonzeka kuti akonze thupi lake mwina mwake ndi kukamuyika iye ndi kuyikidwa m'manda kenako tikupeza kuti yesu analowa mnyumbamo onse anali akulira iye akuti perekani mtendere iye anati iye sanafe koma iye akugona tsopano kodi mungalingalire zimene iwo anaganiza bwanji munthu uyu ife tikumudziwa tsopano ife tikudziwa kuti iye ndi mwana wapathengo ndipo ife tamva za ake maulosi ake onse aphuma amene iye amawapanga ndipo tsopano ife tikudziwa kuti wansembe akulondola mwamunayo wapenga chifukwa tikudziwa kuti iye wafa adokotala anena kuti iye wafa ndipo apo iye wagona iye wapita ndipo ife tikudziwa kuti wafa iwo anati iwo anamuseka iye monyoza mwakunena kwina anamupangitsa iye kuchita manyazi pomutsutsa iye koma iye anali atanena kale kuti iye sanafe ndizo zonse zimene zimafunikira iye wagona zilibe kanthu wotsutsa achuluka bwanji iye atsimikizira mawu ake iye anawatulutsa onse mnyumbamo anawachotsa osakhulupirira onse anamutenga petro yakobo ndi yohane okhulupirira mboni zitatu ndi abambo ndi amake anadzalowa ndipo anamugwira mwana wamkaziyo pa dzanja ndipo anayankhula muchinenero chimene chinayitanira moyo wake kubwerera kuchokera kwina kwake kutali mu muyaya ndipo mtsikanayo anadzakhala moyo kodi iye anachita chiyani iye anatsimikizira mawu ake iye anatsimikizira icho chimene iye ananena iye sanali wakufa iye anali mtulo tsopano ife tikupeza pochita izi pozindikira ndipo iye anatsimikizira china chakenso pamenepo tsopano iye anatsimikizira kuti iye anali mulungu iye anatsimikizira kuti iye anali ndi kudziwiratu penyani chimene mawu ake ananena tsopano iye sanafe koma iye wagona mwaona iye sanali atafa kuyamba ndi kuyamba iye anali atagona anaonetsera kudziwiratu kwake tsopano pakhoza kukhala kuti panali anamwali ambiri omwe anafa mawu omwewo koma uyu anali asanafe iye anali akugona monga momwe zinamuchitikira lazaro ndipo iye anamuyitana iye kuchokera mutulo limenero chifukwa iye anali asanafe ndipo iye amene akhulupirira mwa ine ngakhale iye atafa komabe iye adzakhala ndi moyo ndipo aliyense amene ali moyo ndipo nakhulupirira mwa ine sadzafa konse iwo okha amene ali pa bukhu la moyo la mwana wankhosa amene iye anawawombola pamene iye anafa iwo ndi amene iye adzawayitane kuchokera mutulo limenero pa tsiku limenero iwo amene afulumizitsidwa ndi mphamvu yake amene ali ndi mphamvu yofulumizitsa iyo ili mwa iwo ngakhale monga ine ndinanena usiku watha ngakhale Elisha atafa ndipo mafupa ake anali manda mphamvu yofulumizitsa imeneyo inali ikadali pa mafupa ake ZDD iye anatsimikizira chimene iye anali tsopano ife tikupeza kenanso chimodzimodzi iye anatsimikiziranso kuti mu Ahebri mutu wa folo ndi ndime ya 12 iye anatsimikizira kuti iye anali mawu a mulungu iye ndithudi anatero zindikirani chimene iye anachita Ahebri 12 Ahebri 4:12 amanena kuti mawu a mulungu ndi yamphamvu kwambiri achangu kuposa lupanga lakuthwa konsekonse ndipo iwo ndi ozindikira malingaliro ndi zokhumba za mu mtima penyani mphindi yokha tsopano pamene iye anayamba koyamba utumiki wake iye atatuluka kudzaonetsera kuti iye anali mawu pamene iye anabwera kuchokera ku chipululu kuchokera ku yesero lake panali mwamuna wotchedwa petro Zina lake ndiye linali Simoni. Ndipo iye anabwera kwa Yesu ndi chimwene wake Andreya. Ndipo mwansanga pamene iye anayenda mukukhalapo kwa Yesu Khristu, Yesu anati, zina lako ndi Simoni. Ndipo la abambo ako linali Yonasi. Yambira pano udzitchedwa Petro. Izo zinatsimikizira kuti iye anali mawu, chifukwa mawu ndi wozindikira maganizo ndi zokhumba za mu mtima. Iye anali mawu. Filipo anaziona izi zikuchitika, iye ananyamuka akuzungulira phiri, anali atapita kwa tsiku, ndipo anabwerera. Ndipo iye anabwera imodzi naye mzake wotchedwa Natanieli. Ndipo iye anati, zinthu izi zikuchitikadi. Mose anati, Ambuye Mulungu wathu adzautsa mneneri wonga iye, ndipo munthuyo ndi ameneyu. Bwanji, iye wamuza Simoni yemwe iye anali. Ngakhale yemwe abambo ake anali, ndipo ife tikudziwa kuti zimene iye ananena ndi choonadi, chifukwa Mulungu ananena izo mu mawu, ndipo apo izo zatsimikiziridwa kuti iye anali woti adzachite izo, ndipo izo zikutsimikizira kuti ameneyo ndi Mesiya. Ndipo pamene iye anayenda mukukhalako kwake, Yesu ananena kwa iye anati, taonani mu Israeli. Amene mwa iye mulibe mo chinyengo.
Iye anati, Rabi, inu munandidziwa liti ine. Anati, Filipo asana kuitane iwe, pamene iwe unali pansi pa mtengo. Ine ndinakuona iwe. Iye anatsimikizira mawu ake. Iye anatsimikizira mawu a Mulungu. Iye anatero. Mkazi pa chitsime, pamene iye anali chabwino, iye anamupempha iye kuti iye amwere madzi a munsuko amene ankatungira madzi kuchokera pa chitsime. Ndipo iye anati, si mwambo wake kuti inu Ayuda mutipemphe ife akazi a Chisamariya chinthu chotero monga icho, chifukwa ife tilibe chochita. Iye anati, koma ukanadziwa amene iwe ukuyankhula naye, ukanandipempha ine akumwa. Iye anati, chitsimechi ndi chakuya. Ndipo kukambira nako pamene kunali kupitirira kutsiriza iye anapeza chimene vuto lake linali. Ndipo iye anati, pita ukamutenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno. Iye anati, ine ndilibe mwamuna aliyense. Iye anati, iwe wanena zoona wakhala nawo 5 ndipo amene uli naye tsopano si mwamuna wako. Bwanji, iye anati, bwana ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri. Iye, ife sinakhale naye modzi kwa zaka 400, mukudziwa. Anati, ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri. Tsopano ife tikudziwa kuti pamene Mesiya adzabwera, wotchedwa Khristu, pamene yadzabwera yadzatiuza ife zinthu za mtundu uwu. Icho chidzakhala chizindikiro chake. Pamene iye anati, ine ndine iye amene ndimayankhula ndi iwe. Iye anatsimikizira mawu ake. Iye ife tikutsimikizira chimene iye ankadzinenera kuti ali. Iye anali Mesiya, mwana wa Mulungu. Tsopano ife tikupeza aponso kuti mkazi wang'ono uyu amene anali ndi vuto la magazi, amene anakhudza chovala chake, izo zinatsimikiziranso kwa iye kuti iye anali mawu a Mulungu. Tsopano kumbukirani usiku uno, Yesu anati, ndiponso mwa Hebri 1, a Hebri mutu wa 3, ine ndikukhulupirira ndi umenewo. Iye anati, iye tsopano ndi wansembe wankulu, mbado uno umene ife tikukhalamo tsopano. Wansembe wankulu atakhala mu ukulu wa Mulungu miyamba amene angakhudzidwe ndi kumvelera kwa zofoka zathu. Ahebri 13:8 amati, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye ndi Mulungu yemweyo amene iye anali nthawi imeneyo. Ali yemweyo usiku uno. Yohane Oyera 14:12, iye anati, iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuzichita, iyenso adzazichita. Ngakhale zochuluka kuposa izi, iye adzazichita. Pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Mukuona, iye amene akhulupirira pa ine, ntchito izi zimene ine ndikuzichita, iyenso adzazichita. Mu Mateyu 28, iye anati, kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine, komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu kufikira chimaliziro cha dziko lapansi. Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye akuima usiku uno kuti atsimikizire mawu ake. Nthawi yanga yatha. Koma iye anatsimikizira kuti iye akanatero. Iye anatsimikizira mawu ake pamenepo. Chimene iye analonjeza kwa tsiku limenero. Iye anatsimikizira mawu a Yesaya. Iye anatsimikizira mawu a Nowa. Iye anatsimikizira mawu a Mose. Iye anatsimikizira mawu aliwonse a aneneri. Iye analonjeza kuti mu tsiku lino, tsiku limene ife tikukhala moli, kuti dziko likanadzakhala mu chikhalidwe cha Sodomu, amuna ogonana okhaokha.
Tango yangana nibaizo mudziko lero, konse konse, padziko, kumene ine ndimapita, osati kunogoka, kuli konseko, ndizo sautsa, mu Sweden, anyamata ndi atsikana, amapita, kumakasewera, ali maliseche, ndipo iwo mu Germany, ndi ku France, ndi kwina kuli konseko, ndi pafupifupi mtundu wabodza umene ife, tili nawo kuno ku United States. Ndi mbado, ine, ngati ndingapeze mwayi, wobwereranso, ndikufuna kuti ndidzayankhule pa zina za zinthu za uneneri kwa inu, kuti ndidzakuonetseni inu zimenezo. Mbado amene ife, tikukhala mowu, Baibulo linanena kuti ana adzalamulira makolo awo.
Mau. Koma kumbukirani, Abrahamu anali ndi mbewu, imene inali mbewu Isaki. Iye anali ndi mbewu zina pambuyo pa imfa ya Sara. Ndipo iye anali wa usingu wa zaka 145. Iye anakwatira mkazi wina, anali ndi ana amuna 7 pambali pana akazi. Chifuka Mulungu anali atamutembenuza iye kukhala nyamata pamene iye anali wa usingu wa zaka 100. Iye anali kenanso 45. Chotero ndiye iye ife tikudziwa zimenezo. Ine ndinalalikira izo kwa inu kuno mu California zaka zapitazo.
Ndipo tsopano ife tikumva kuti mbewu ya Abrahamu sinali mbewu yeniyeni ya kugonana kudzera mwa Sara amene anali Isaki amene anapanga fuko, koma mbewu ya chifumu inali mwalonjezo amene anali Yesu Kristu. Ndipo kudzera mu mbewu imeneyo iye anadzutsa mbewu ya chifumu. Oh my. Sabano ife ndife ansembe ya chifumu, mtundu wa chifumu, mtundu oyera, kupereka matamando kwa Mulungu, nsembe ya milomo yathu, kupereka matamando kwa dzina lake. Mulungu anatsimikizira mawu ake, iye anatsanulira mzimu oyera pa ife.
Iye anati, monga zinakhalira masiku a Sodomu, chomwechonso izo zidzakhala mu tsiku limene mwana wa munthu ati adzawululidwe. Tsopano, kodi inu munazindikira kuchokera kwa mwana wa Mulungu, iye asanadzakhale mwana wa Davide, iye akudziwulula yekha kenanso ngati mwana wa munthu. Kodi inu munazindikira lembalo? Pakuti iye nthawi zonse amatero, iye samachita kalikonse pokhakokha iye adadziwitsa icho kwa ntchito ake aneneri. Ndizo ndendende, ndicho chimene lonjezo lake linali. Mukuona, iye samachita kalikonse, Mulungu sanganame, iye nthawi zonse amaulula izo koyamba, iye asanachite izo.
Taangana nicho chitika chimene ife tikukhala mulero, taonani pamene ife tili. Aliyense wa inu muvomereza kuti tili mu Sodomu wa makono. Inu mukudziwa kuti dziko lino likupanga izo. Pali kupitilira chiyembekezo. Palibe chipulumutso chatsalira kwa fuko lino kapena fuko lina. Ife tapyola zimenezo tsopano. Maulosa amene analosera za izi akwaniritsidwa. Mulungu akukunkha, akuitenga nkhosa yaing'ono yotsiriza ija kulikonse kumene iyo ili. Zonse zidzalowa tsiku lina. Ife tili kumapeto anthawi. Tayang'anani. Mwa pamalo.
Ine ndikukupemphani inu basi monga mbale kapena mulongo kuti mumange mphindi yokha ya chikhulupiriro ife tisanawapempherere anthu awa. Ndipo ndikudziwa kuti sitikuyenera kupita nthawi ina yake. Koma ine ndikufuna kuti ndiyambe mzira wa pemphero. Ndiye inu amene mukuyenera kuti mudzipita mupite ndiye. Mukuona ine amene mukufuna kukhala mu mzira wa pemphero mukhoza kutsalira. Koma mungondilola ine monga mbale. Ndingo kulozirani inu china chake kwa mpindi. Muoneni Yesu muluka 17:30. Taonani pamene yanka nena pamene po zama peto anthawi. Mumwe iwa kanati adzakhalire masiku a Noa. Kenako iye anati, ndipo monga mumwe monso masiku a Sodomu. Anati, pamene mwana wa munthu azidzawululidwa. Mwana wa munthu kenanso, osati mwana wa Mulungu, mwana wa munthu, mwaona? Izo zikubweretsa mala kifolo kenanso. Molunjika kumene mbuyo. Mwaneneri ena onse awa kubwera momwemu. Momwe izo zikuyenera kuchitikira. Iye amatsimikizira mawu ake kuti alichomwecho. Uko nkulondola. Ndipo zindikirani pa kuchita chomwecho momwe iye ati adzatsanulire mzimu wake pano fuonse ndi chimene chidzachitike momwe kubwezeretsa kudza bwerere. Ndipo anano amuna ndi akazi adzanenera padza akazi anga ndi antchito ine ndidzatsanulira mzimu wanga. Ndipo ine ndidzaonetsera zizindikiro miyamba. Ine ndi chithunzi apa chambale liveo pano. Ine ndikufuna ndikuonetseni inu basi chimene chinachitika kuphiri tsiku lina. Pamene ana asukulu onse anadzatuluka panja, basi lisanati phunziro lalikulu ili la kutsegula
zisindikizo zisanu ndi ziwiri zimenezo. Pamene ana sukulu anadzatuluka panja ndinali pamwamba apo ndikupemphera. Apo panali moto uli monga nguli ukutsika, kenako nkubwerera mwamba nkukaphulika. Ndikutembenuka ndikudzabwerera pansi kenanso. Ndicho chimene iye ananena choti ndipite ndikawawuze anthu. Ife ndi izo apo. Kumene masukulu aku Tucson ndi kumene iwo unapita mwamba mlengalenga. Ndipo sayansi inajambula zithunzi ndi zina zotero. Ndipo anafunsa za izo, iwo anati, kodi izo zili kuti? Chinachitika ndi chiyani? Dosa angathe kuzimvetsa izo, maona? Oh, izo sizinachitikire pakona, zinangodetsa chikumbuntima basi. Izo sizinati, Yesu, pamene iye anali kuno, panali mamiliyoni a anthu, sanadziwe kuti iye anali padziko lapansi. Iya, padzakhala mamiliyoni lero amene sadzamvetsa, mateni amamiliyoni a iwo. Koma kudzakhala kwa iwo amene izo zinatumizidwako, iwo adzamvetsa. Anzeru adzamudziwa mulungu wawo tsiku limenero, ndipo iwo adzachita zazikulu. Ife tikuzindikira zimenezo, ola limene ife tikukhalamo tsopano. Yang'anani pa Sodomu tsopano, onani chimene chinachitika. Iye anati, monga zinali masiku a Sodomu, panali gulu la anthu limene linkafunafuna mwana wolonjezedwa. Ife timakhulupirira zimenezo. Ameneyo anali Abrahamu ndi gulu lake. Apo panali gulu lofunda Loti, wobwerera mbuyo mwatheka, komabe wokhulupirira uko mu Sodomu. Magulu atatu a anthu. Nthawi zonse pamakhala magulu atatu amenewo, Hamu, Shemu, anthu a Yafeti. Ndiponso okhulupirira, odzipangitsa kukhulupirira ndi osakhulupirira. Iwo amapezeka konsekonse, ndipo ife timawapeza iwo mugulu lililonse. Ndipo kuli konseko, inu mumawapeza iwo. Ndipo magulu amenewo akadali kuno. Mukuyenera kugawa izo, inu mukhoza kuzitenga izo kudutsa mulemba. Zimango dzilumikizira zokha mkati momwe. Mvetserani kwa ichi, yang'anani pamene ife takhala mwamalo ndi maoneneri usiku uno. Tsopano aliyense wa ife akudziwa kuti dziko lili muchikhalidwe cha chisodomu. Ifere kudziwa maoneneri onse a Israeli ali mu dziko la kwawo. Ngati inu mukufuna kudziwa mwa dziko pamene ife tayima, muyang'ane Israeli kumene iye ali. Ngati inu mukufuna kudziwa chikhalidwe chimene mpingo uli, muyang'ane momwe akazi akuchitira. Iye ndi mpingo, kumuona iye wachigololo wopanda ulemu penyani. Onani pamene mpingo uli, mungu upenya izo, mwaona, mwaona, mungu wayang'ana akazi. Inu mwaona pamene momwe akazi anu akunyozekera ndi kukhala oyipitsidwa kwambiri, umo ndi momwe mpingo wanu uliri, mwaona, choyimira. Yang'anani kumene Israeli ali, inu muona chithunzi cha nthawi pamene ife tili. Mwaona, mungu upenya zizindikiro zimenezo ndi zodabwitsa. Ngati inu, ngati inu, kapena ngati maso anu ali otseguka, muona pamene ife tili. Sopano penyani mwapamalo pamene ife takhala, dziko muchikhalidwe cha Sodomu. Sopano zindikirani, monga izo zinali. Sopano zindikirani, panali wina wake mutsiku limenero akuyembekezera mwana wolonjezedwa wakudza. Abrahamu ndi Sala, iwo anali akuyembekezera mwana wolonjezedwa mu gulu la Abrahamu. Iwo sanali mu Sodomu. Koma basi pa nthawiyo, mutu womaliza wachochitikacho. Basi mwana wolonjezedwayo asanabwere, panali amuna atatu amene anabwera pansi kuchokera kumwamba, mngero, angelo awiri ndi Mulungu. Ndipo iwo anatsika, ndipo anadzayankhula ndi Abrahamu pansi pa nthundu mkulondola uko. Ndipo awiri a iwo anapita ku Sodomu, ndipo anakafuula motsutsa machimo a mzindawo. Ndipo izo zinali basi kusanachitike kuotchedwa kwa dziko la amitundu. Pa nthawi imeneyo, Sodomu yense anaonongeka pomwepo. Ochepa okha anatulutsidwako, Loti ndi ana ake akazi awiri. Mkazi wake sanakwanitse nkomwe. Iye anatembenukira mbuyo, momwe ine ndikanakondera, ndikanakhala nayo nthawi kuti ndikuonetseni inu zimenezo pakali pano. Pamene mpingo umenewo wayima pamalo amenewo, ine ndikufuna inu muzindikire tsopano. Ndipo munthu mmodzi anatsalira mbuyo amene anayankhula kwa Abrahamu. Ndipo iye anachita chizindikiro kwa Abrahamu. Ndipo penyani, Abrahamu anali atamuona Mulungu muzizindikiro zazikulu zambiri. Ife timakhulupirira zimenezo. Sichoncho ife, mwana obwerayo asanafike. Koma mwanayo asanaonetseredwe, panali chizindikiro chimene iye anapatsidwa. Chifukwa mwana woona, ankayenera kuti adzakhale mwana wa Mulungu, kudzera mu chikhulupiriro cha Abrahamu. Mwaona, anali Yesu. Ife pokhala mbewu ya Abrahamu, akufa mwa Khristu, timadzakhala mbewu ya Abrahamu. Zindikirani tsopano izo zisanachitike, mwana uyu woti abwere. Tsopano mmodzi uyu amene anakhala ndi kumayankhula ndi Abrahamu anali atatembenuzira msana wake ku hema, ndipo iye anati, Abrahamu, tsopano basi tsiku zisanachitike zimenezo, iye anali Abrahamu. Tsopano iye anati, Abrahamu ali kuti mkazi wako Sara, osati Sara, S-A-R-R-A, S-A-R-A-H, mfumukazi. Ali kuti mkazi wako Sara anati yali muhema kumbuyo kwanu. Iye anati ine ndidzakuchezerani inu mwaona molingana ndi lonjezo langa limene ine ndakupangirani inu. Mwakulankhula kwina nthawi ya moyo. Sara adzayamba mu nthawi yake ya wamba ya moyo kenanso. Ndipo Sara pokhala wokalamba kusinkhu wa zaka 100 tsopano ali muhema anaseka mwachinunu. Mwaona iye anamwetulira kwa iye mwini anati munthu ameneyo angakhale wolondola bwanji. Mwaona, ine mkazi wokalamba, mbuye wanga Abrahamu kunja uko nayenso wokalamba. Zochitika za babanja zinali zitatha kwa zaka. Anati, ndingakhalenso ndi chisangalalo bwanji ndi mbuye wanga. Iye pokhala wokalamba ndipo ine wokalamba, wopitilira kubereka mitsempha ya mkaka inapita chilichonse. Iye ndi wowuma. Kodi ife tingakhalenso bwanji ndi chisangalalo? Ndipo mwamuna uja atatembenuzira msana wake ku hema anati, nchifukwa chiyani Sara anaseka akuti kodi zinthu zimenezi zingatheke bwanji? Chimenecho chinali chiyani kuzindikira za mumtima uneneri? Mukuona, mukuona, icho ndi chimene iye anachiona. Tsopano iye anati ameneyo adzabwereranso, ndipo mwana wa munthu chimenecho chinali. Ameneyo anali mwana wa munthu pamenepo. Chabwino, anamutcha iye Elohimu, ambuye Mulungu. Elohimu, aliyense akudziwa kuti ndiko kulondola. Elohimu ndi ambuye Mulungu. Pachiyambi Elohimu analenga miyamba ndi dziko lapansi, mmodzi wokwanira muzonse, mwana wa munthu wosandulika thupi. Apo iye anali atayima pamenepo muthupi pa nthawi imeneyo ngati Theophany. Atayima pamenepo akuzindikira chimene Sara ankanena muhema kumbuyo kwa iye. Iye analonjeza, penyani, mbewu ya chifumu ya Abrahamu yalonjezedwa kuti idzaona chinthu chomwecho. Koma zindikirani, Loti iye anali ndi mtumiki kumusi uko na Yesu. Awiri ya iwo anapita kumeneko. Mmodzi wa iwo anapita kumusi uko, ndipo wina anapita kumusi ndi iye. Ndipo iwo anakalalikira, ndipo anawaitana anthu kuti athawe kumkwiyo umene unali mkudza. Mwapamalo dziko silinakhalepo muchikhalire chimenecho kuyambira tsiku lija limene Yesu anapanga lonjezo mpaka pano. Ine ndikufuna kumufunsa wa zambiri ya kale aliyense amene angakhale ali mchipinda chino. Kapena ngati inu mudzamve ngakhale pa tepi iyi, ndikudzamva izo pa nthawi iliyonse, chonde dzandilembereni ine. Ndaphunzira mbiri yakale tsopano kwa zaka sati mbiri yakale ya Baibulo, ndipo sipanayambe pakhalapo munthu amene ine ndinayamba ndamuonapo mu mbiri yakale yonse ya mpingo, kupyola mu mibado isanu ndi iwiri ya mpingo, kuti ife tsopano tili mu Laodikaya, ndipo ife tikudziwa zimenezo. Sipanayambe pakhalapo mtumiki amene anayamba wapitapo ku mpingo wonse wa dzina lake lothera ndi HRM mpaka pano. G-R-A-H-R-M, Billy Graham. Pakhala pali Amude, Fine, Sanke, Knox, Luther, ndiena otero, komosati HRM, Atate wa mafuko. Sopano kumbukirani, iye ndi G-R-A-H-R-M, zilembo 6, koma A-B-R-A-H-R-M, ndi zilembo 7. Zindikirani, iwo wali kumusi uko, Billy Graham, akupita mu madera onse a dziko lapansi, ndi kuyitanira kutuluka mu Sodomu. Tulukani, thawani mkwiyo umene uli mkudza. Palibe munthu amene ine ndikumudziwa kumundako amene wamugwira Mulungu pamawa amenewo akulunga mitsidwa monga Billy Graham amachitira. Iye akhoza kuchipereka icho. Iye siwaza Mulungu otero. Ine ndikuganiza kuti iye ndiwaza Mulungu, koma iye simphunzitsi wamphamvu, koma Mulungu ali naye iye. Mwamuna ameneyo amayima pamenepo ndi ngati phunziro la Sunday school nkuwagwira anthu amenewo ali kakasi. Iyeyo ndi wantchito wa Mulungu wa ora lino, kwa ndani mpingo wa chibadwa umene uli mu Sodomu. Koma kumbukirani, panali mpingo umodzi wa uzimu umene sunali muchovala cha chipembedzo chimenecho ngakhalenso. Gulu loyitanidwa atuluke, ndipo iwo analandira uthenga nawonso ndi wamthenga. Ndipo icho chinali chiyani? Kuzindikira maganizo amene anali mu mtima. Mulungu nthawi zonse amatsimikizira mawu ake. Tiyeni tipemphere. Wokondedwa Atate akumwamba, nthawi yofunikira iyi pamene ziganizo zikuyenera kupangidwa. Nthawi ikudutsabe ife sitikudziwa ola limene Ambuye wathu angabwere. Ndipo pamene ife tikuona maoneneri awa amene apangidwa ndi Iye, kudutsa maoneneri anu, kudutsa mu mibado, tsopano akufulukuka. O Mulungu, momwe ine ndikukuthokozerani inu chifukwa cha izi, kuti ngakhale mwamuna wathupi lotekera, mwamuna wotekera mu muzawu Mulungu, amene angathe kuyima motsutsa zinyengo za dziko ndi osakhulupirira ndi pa magulu awa ndi kudutsa mthunzi wakukayikira, ayima pamenepo molimbika ndi wolimba mtima, akudziwa pamene iwo ayima ndi kutsimikizira mawu amenewo kuti ndi owona mwa malemba. Ndipo kenako ife amene tikuyembekezera kudza kwanu Ambuye, tikukhulupirira zinthu zina izi zimene zinaloseredwa kuti zikanadzachitika, kuyima ndi kusangalala kukuonani inu mukuyenda pakati pathu ndi kuchita chinthu chomwecho chimene inu munati chidzakwaniritsidwa, kutsimikizira mawu anu kuti ndi owona. Mulungu wamuyaya, ana anu odwala akhala apa. Ine sindikudziwa kuti tili ndi nthawi yochuluka bwanji yogwira ntchito. Dzuwa la madzulo likumira, koma inu munalonjeza kwa mneneri kudzakhala kuwala pa nthawi ya kumadzulo. Ndipo ife tikuona dzuwa lomwero likutuluka kumawa ndi ilo limene likudzalowa kumadzulo. Chitukuko chayenda ndi dzuwa, ndipo tsopano ife tili kugombera kumadzulo. Ndipo tenga wayenda ndi chitukuko. Tsopano Atate, ife tikudziwa kuti awa ndi mathero autenga, mapeto anthawi, mapeto ambado, iwo ukuzimirira mu muyaya. Koma inu munalonjeza kuti mwana adzatulukira, mwana wa munthu adzaululidwa. Masiku otsiriza izi zikanadzachitika, kuwala kwa kumadzulo kwabwera. Atate, ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izo. Ndipo modzichepetsa momwe izo zilili, komabe inu mumachita izo mopweka nthawi zambiri, kuti izo zimapita pamwamba pa opambana otchedwa oganiza mwakuya ndi kuwulula izo kwa makanda omwe ati aphunzire. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu muzipanga izo chomwecho sikuno, kuti ana anu osauka odwala pano aone lonjezo la Mulungu, ndipo mmodzi aliyense wa iwo achiritsidwa, ndipo adzatuluka muno mawa ndi matupi amphamvu atsopano ndi kukhala abwino kenanso. Perekani izi Ambuye kuti iwo athe kutenga uthenga kuchokera kwa wina kupita kwa nzake, mpaka wotsirizayo atalowa mukhola. Ndipo kenako zitseko zidzatsekedwa. Tithandizeni ife wokondedwa Mulungu, ine ndikukupemphani inu usiku uno mu nkhope ya zonsezi, ngati inu mungatero kamodzinso Atate chifukwa cha ine. Izo zimaoneka usiku ina, anthu sanazizindikire izo mochuluka, koma ine ndikupemphera mulole izo zichitike kenanso usiku uno Ambuye, chifukwa ndadutsitsa nthawi yanga yoti ndiyankhule. Koma ine sindikudziwa kuti tikhala ndi nthawi yayitali bwanji kuti tichite izi. Chotero ine ndikupemphera Atate, kodi inu mundimva ine, ndipo kumva pemphero la amuna au Mulungu awa ndi akazi amene akhala pano usiku uno, amene ali odzazidwa ndi mzimu wanu. Iwo ndi okhulupirira Ambuye, inu mukhoza kungogwira ntchito pakati pawo. Ndipo ndife ine ndikupemphera kuti inu mutsimikizire mawu anu amene inu munawanena. Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuzichita iye adzazichitanso. Mulole izo zikhale kenanso Yesu, kuti atsimikizire kuti inu ndiye mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndikupempha izi kwa ulemerero wa Mulungu, mu dzina la mwana wake Yesu Khristu. Amen. Tsopano kwa mphindi yokha ine ndikufuna ndidziwe ndi anthu angati muna amene ali ndi makadi apemphero. Ine ndikufuna inu mukweze manja anu aliyense wa inu amene muli ndi makadi apemphero. Chabwino, ndizachidziwikire ine ndikuganiza pafupifupi paliponse. Ine ndikudabwa ndi anthu angati muno amene alibe makadi apemphero, ndipo komabe inu mukudwala. Kodi mungakweze manja anu ndi kuti ine ndilibe khadi lapemphero, ndipo komabe ine ndikudwala, ndine wosowa. Ine ndikufuna ndikufunseni inu kuti mukhale olemekeza kwa kanthawi. Tsopano ine ndimakonda kuyankhula nanu, limenero ndi vuto langa nthawi zonse. Ine ndimayankhula motalikitsa kwambiri, koma inu musanabwere, ine ndikuyembekeza ndi kudalira kuti Mulungu atsimikizira izi, ndipo chimene ine ndanena kuti ndichoonadi ndikumulola, kumulola iye angoona. Tsopano ndi angati akhala kunja uko amene akudwala, amene akudziwa kuti ine sindikudziwa chinthu chimodzi chokhudza inu. Kwezani mwamba manja anu,
tangoyang'anani pa izo chabwino. Ine ndikufuna inu opanda makadi apemphero tsopano. Makadi apemphero ayitanidwa. Ine ndikufuna kuti inu mupemphere. Baibulo linanena kuti Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse. Iye akuti iye ndi wansembe wankulu wakhala pamenepo akupanga kupembedzera pakuvomereza kwathu. Tikuyenera kuvomereza izo poyamba. Iye asanakhale wansembe wankulu chifukwa iye amangopembedzera kukuvomereza kwathu mkulondola uko abale wotumikira mwaona iye amangopembedzera pakuvomereza kwathu chimene ife tikuvomereza kuti iye ali chimene iye watichitira ife osali chimene iye atadzachite iye wachita kale izo ife tikuyenera kuvomereza kuti iye wachita izo iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndimi kuingirima yake ife tinachiritsidwa. Sopano Atate akumwamba kudziwa ndipo kuyang'ana pa inu ndikuona ine ndamuzindikira mzango wabwino wochokera ku Ohio iye ndi mkazi wake akhala apa ndi bambo dao ndi mkazi wake ndipo ine ndikukhulupirira wakhala pa chiwiri kapena pa chitatu kuchokera kwa iwo ndi kenanso mbusa uja bambo Blair amene ndinamuona usiku atha kuli mdima pawombetsera kwa ine chifukwa cha magetsi awa pano ndi mdima pang'ono kwa ine ndipo ine sindikukuonani inu bwino kwambiri koma ine ndikufuna kuti inu mupemphere ndipo muyike pa mtima panu chimene mukufuna ndipo mumupemphe wansembe wankulu wathu amene akhoza kukhudzidwa ndi zowawa zathu tsopano ine posakudziwani inu ndipo inu mukhoza kungondikhudza ine paliponse kukhala ngati mukukhudza mʼbale wanu mwamuna wanu abusa anu wina wake izo sizingachite bwino koma ngati munga mukhudze iye ndipo ngati ife tikukhala moona ndi mzimu wake ndiye iye akhoza kugwiritsa ntchito chikhulupiriro chanu kuti mumukhudze iye ndi mphatso yanga kuti ndiyankhule mobwereza mwaona ine ndikanakhala wosayankhula monga ichi chili apa chopanda liwu kuyankhula kupyolera mwa icho pakuyenera kukhala ichi ndi chosayankhula pakakhala popanda chinthu apa choti chiyankhule kudzera mwa icho ndipo chomwechonso munthu aliyense ndi wosayankhula pamene zifika kwa zinthu izi pokhapokha ngati Mulungu ayankhula kudzera mwa iwo tsopano inu mupemphere ndipo tiyeni tione ngati zinthu izi zimene ine ndanenazi zili zoona Mulungu athandize kuti zikhale chomwecho ine sindikunena kuti iye atero ine ndikuyembekeza kuti iye atero ine ndikudalira kuti iye atero iye sanandikhumudwitsepo ine kwa zaka zambiri kudutsa ndikuzungulira dziko lonse lapansi ndi mitundu yonse ya mafuko ndi mamiliyoni a anthu iye sanandilepherepo ine ndipo ine ndikutsimikiza motsimikiza basi monga ine ndikukhulupirira kuti ndayima pano iye sandilephera ine tsopano ine ndikufunsani inu kuti mukhale olemekeza ndipo mukhale pansi kwa mphindi zochepa chabe ife tibalalitsa gulu lomvetsera lalikululi ndi kupempherera odwala mu mphindi chabe koma ine ndikufuna inu wokhulupirira kuti ngati inu mungati musayang'ane kwa ine koma kukhulupirira ndikuti ine ndikukhulupirira kuti chimene munthuyo wanena ndilemba ine sindikudziwa momwe ife tili kutali mu nthawi monga iye amati ife tili koma ngati izo zili ndiye zikuyenera kuchitika ngati mawu ake ali mawu a Mulungu ndiye mawu ake adzalephera koma mawu a Mulungu sadzalephera Mulungu ndi wokakamizika kuchirikiza mawu ake iye adzawatsimikizira iwo iye amene akhulupirira pa ine iye anatsimikizira kuti ili ndi tsiku lomaliza iye anatsimikizira chimene chikanadzachitika iye anatsimikizira kuti ichi chikuyenera kuchitika ndipo kumbukirani Abrahamu ndi gulu lake sanalandire konse chizindikiro chinanso kuchokera kwa Mulungu mpaka mwana wolonjezedwayo atafika ndiye angati akudziwa kuti izo ndizoona chizindikiro chija chakuzindikira za mu mtima ndipo mbewu yachifumu ya Abrahamu ndiloleni ine ndikumveni inu ndiloleni ine ndikuuzeni inu pakuti atero Ambuye inu mukulandira chizindikiro chanu chotsiriza ndizo mogwirizana ndi malemba ndi vumbulutso la Mulungu limene lili mu mtima mwanga limene likunena kuti ichi ndi choonadi ndipo ine ndikudalira kuti inu mukukhulupirira izo kuti ndi choonadi tsopano inu mukhulupirire aliyense amene akungokhulupirira anene Ambuye Yesu ndiloleni ine ndikugwireni inu ine ndili ndi chosowa mu mtima mwanga ndipo ine ndikudziwa mbale Branham sakudziwa kanthu za ine ine sindikumudziwa nkomwe mwamunayo iye sakundidziwa ine koma inu mukudziwa
ndipo ngati iye wandiuza ine choonadi izi zichitika, ine ndikukufunsani inu, musasunthe tsopano, basi kwa kanthawi pang'ono, khalani kwenikweni.
Mwaona ndinu mzimu, ndipo ine ndikutengera mzimu uliwonse muno pansi pa ulamuliro wanga mu dzina la Yesu Khristu, kuti mawu ake akhoze kukwaniritsidwa.
Tsopano mungokhala molemekeza. Pempherani, muyang'ane kwa iye ndikuti, Ambuye, ine ndikukhulupirira izo. Muthandize inu kusakhulupirira kwanga. Tiyeni tiyambe, ine ndikuyenera kukhazikika pa china chake cha gawo la chipinda chiapa, chifukwa maona, ambiri ya inu, ndipo aliyense wa inu ndi mzimu. Ine sindingathe inu mukuti nanga bwanji ine, sindingathe kukuuzani inu, izo ndizochita pazokha. Ntchito zonse za Mulungu ndizochita mwazokha. Pakhala anthu ambiri ochiritsidwa akudutsa pa nsanja ino sikuno. Mwina mwake padzakhala ambiri amene satero.
Zonsezo ziri mukuchita kwa yekha kwa Mulungu. Ndani angamuwuze iye choti achite? Palibe aliyense. Iye amagwira ntchito mogwirizana ndi chifuniro chake chomwe. Dongosolo lake romwe.
Koma inu mungokhulupirira, mukhale odzichepetsa, musakhale wamanjenje. Ingofikirani kwa Mulungu ndikuti, Ambuye Mulungu, ine ndikukhulupirira izo, mukuona, ndiloleni ine ndikhudze chovala chanu. Ine ndikusowa chakuti ndi chakuti, ndikudziwa kuti mbaleyo sama ndidziwa ine, kapena kudziwa chosowa changa.
Koma iye anatiuza ife za zinthu izi zimene inu munachita, ndikunena kuti inu muli pano yemweyo lero.
Izo sizikupatula abale inu pano pa nsanja aliyense wa inu. Ine ndikungokufunsani inu abale anga monga antchito anzanga a autenga wa Khristu. Ine ndikuyankhula kwa inu moona mtima basi monga ine ndikudziwira monga a munthu wakufa ndi inu mwaona akusiya dziko lino.
Ife tikuyenera kuchokapo ndipo ndidzayenera kudzayankhira pa tsiku la chiweruzo.
Pa chimene ndikunena ine ndikudziwa za zimenezo. Ndikudziwa kwambiri, ndipo ine ndikukuyamikira iwe mwamuna chimene iwe uli waima pano ndi ine kundithandizira ine.
Ine ndikuyesera kuti ndikuthandizeni inu kuti ndichite chilichonse chimene ine ndingathe chifukwa cha ufumu wa Mulungu.
Ine ndikupemphera ndikufunsa. Pano ndiyangati anayamba aonapo kuwala uko pa chithunzi. Inu munachiona chithunzi cha iko apo iko kapachikika pomwe apo. Kodi inu simukuona iko? Iko kulipa mwamba padona uyu amene wakhala apo ndi mpango wake. Ya kumupempherera wokondedwa wake. Uko nkulondola dona wokondedwa ameneyo. Kodi iwe ukundikhulupirira ine kuti ndine neneri wake? Kapena mundikhululukire ine wantchito wake? Iwe ukukhulupirira zimenezo? Chabwino. Tsopano ngati Mulungu anga ulule kwa ine chimene chili cholakwika bwanji, iwe uvomereza kuti izo zikuchokera kwa Mulungu monga ngati mkazi amene anakhudza chovala chake.
Tsopano iwe ukudziwa uli mapazi 20 kapena sate kuchokera kwa ine kapena kupitilira.
Iwe sunandikhudze ine komwe, koma iwe wakhudza china chake chimene iwe ukudziwa kuti walumikizana nacho china chake wina wake. Chimene icho chiri ndi cha mkazi amene ndi mwana wako wa mkazi ukumkulondola. Kodi ukukhulupirira kuti achiritsidwa? Iye ndi chidakwa cha zoledzeretsa ukumkulondola ndende. Ine ndikumuona iye akusambira ataledzera. Mukuona tsopano mpango umene iwe uli nawo mdzanja lako iwe ukawike pa iye ndipo usakaikire.
Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu amuwombola iye. Kodi ukukhulupirira izo ndi ine? Amen.
Tsopano ine sindikumudziwa mkaziyo koma Mulungu akumudziwa iye. Kodi iwe ukukhulupirira tsopano ndi mtima wako wonse?
Mwamuna wakhala pamwamba apo atavala malaya mizere mizere ali ndi chotupa.
Iwe ukukhulupirira kuti Mulungu akuchiza iwe ndi kukupanga iwe kukhala bwino? Kodi iwe ukukhulupirira kuti iye achita izo? Ine sindinayambe ndamuonapo mwamunayo moyo wanga. Inu muli ndi khadi la pemphero bwana? Inu mulibe. Inu simukuisowa iyo. Ngati inu mungakhulupirire. Apa pakhala mkazi akuyesera kuyang'ana pamwamba pa mkazi uyu wakhala apa. Iye ndi mlendo kwa ine, koma iye ndi wamanjenje kwenikweni. ine sindi kumudziwa iye, ine sindi nayambe ndamuona apo iye moyo mwanga. Koma Mulungu akumudziwa iye, ndipo iye akuzindikira pakali pano kuti iye akulumikizana ndi china chake. Iwe wakhala wakupemphera pamenepo pa chifukwa china. Chifukwa chimene iwe uliri, iwe sungakhale motalikirapo kuposa usiku uno. Iwe ukuyenera kuchoka pa msonkhano, iwe kukonzekera zopita kwanu mawa, iwe sochokera kuno, kapena iwenso sochokera ku California. Ukupita kumawa, ukachokera pano. Ukupita pa ndege. Iwe ukukonzekera kupita pa ndege, ndiwe wochokera ku Oklahoma. Yeya, uku nkulondola.
You are also in a dying condition.
Iwe ulinso muchochitika chakufa. Iwe unabwera kuno kuti udzabe mphereredwe. Iwe ulibe kadi la pemphero.
But you believe that you're going to be healed.
Koma iwe unakhulupirira kuti uchiritsidwa ngati iwe ungabwere kuno uko nkulondola. Komanso vuto lako ndi kansa. Kansa ili mufupa. Iwe ukukhulupirira kuti uchiritsidwa tsopano. Iwe ukukhulupirira kuti walumikizana ndi iye mulongo wanga. Mwina mwake Mulungu andiuza ine yemwe iwe uli. Ndiye izo zingakuthandize iwe. Ngati ndi choncho, kweza mwamba dzanja lako ngati ukukhulupirira izo kuti Mulungu izo zikuthandiza iwe. Chabwino akazi a Steel mukhoza kubwerera ku Oklahoma.
I don't know the lady. I have never seen her.
Ine sindi kumudziwa donayo. Ine sindi nayambe ndamuona apo iye.
Here's a lady sitting right back here behind her.
Apa pali dona wakhala kumbuyo komwe kuno kuseri kwa iye. Iya kuvutika ndi mitsempha yotupa.
And she's also got a son that's an
ndipo iye alinso ndi mwana wa mamuna amene ali chidakwa. Ndipo iye akumupempherera iye. Ngati iye ati akhulupirire, iye akhoza kuchiritsidwa. Akazi a Mason, kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Ndi kukhulupirira kuti Yesu Kristu apereka machiritso kwa inu? Inu mukutero? Chabwino, ndiye ikani dzanja lanu padona amene wakhala pafupi ndi inu pamenepo. Iye akumupempherera mamuna wake amene sanapulumutsidwe. Mulungu apereka machiritsowo. Tiyeni tipemphere. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mupereke ndalitso imeneyo kwa iye. Mumpatse mkazi ameneyo chokhumba cha mtima wake Ambuye. Chikhulupiriro chake chili pafupi kwambiri ndi inu. Icho chakukhudzani inu. Ndipo ine ndikupemphera Atate kuti inu muthandize mudzina la Yesu. Amen. Tsopano mukhulupirire ndi mtima wanu wonse kuti mulandira izo. Inu muchita zimenezo? Chabwino. Mulungu akudalitseni inu.
You believe your husband's going to be saved, lady? You believe with all your heart?
Kodi iwe ukukhulupirira kuti mamuna wako apulumutsidwa dona? Kodi iwe ukukhulupirira ndi mtima wako wonse? Kweza mwamba dzanja lako. Iwe utero.
There seems to be before me a woman that's very heavy.
Zigoneka kuti pali pamaso panga mkazi amene ali wolemera kwambiri. Apo iye wakhala. Iwe ukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wa Mulungu. Iwe ukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wa Mulungu. Iwe kutero chabwino. Ine sindikukudziwa iwe. Chimene vuto lako lili ndi zokhudzira. Ndiwe wonenepa kwambiri. Iwe wakhala uli kwa adokotala. Iye anati iye sangachite kanthu za izo. Koma ameneyo anali dokotala wapa dziko lapansi, mukuona, ako, iwe unango okhala ndi chisoni chochuluka, wataya mwamuna wako, iwe siwochokera kuno, iwe kwenikweni ndiwe wochokera ku Arkansas, ukufunafuna ntchito akonso, ndipo sukuipeza ntchitoyo, iwe umaopa kuti china chake, iwe suitanidwa, koma chikhulupiriro chako tsopano chamukhudza Mulungu. Mulongo wanga, iwe zipita ukukhulupirira, Mulungu akupatse iwe ntchitoyo. Akupatse iwe chokhumba cha mtima wako. Mulungu amatsimikizira mawu ake kuti ndi owona. Kodi inu mukhulupirira izo kukhala chomwecho? Tsopano ine ndikungofuna kuti inu mupemphere ndi ine kenanso. Atate Mulungu, inu ndinu Mulungu yemweyo amene munatsimikizira. Pamene inu munati mtsikanayo sanafe, iye akugona. Kenako inu munkayenera kuti mutsimikizire zimenezo. Tsopano inu munalonjeza kuti kudza kwa nthawi yotsiriza kusanafike kuti mwana wa munthu akanadzadzulula yekha mwanjira yomweyo imene iye anachitira ku Sodomu. Inu munalonjeza izo Ambuye. Tsopano inu mabwera pa dziko lapansi maonekedwe ya Mzimu Woyera ndipo madzafika pakati bathu usiku uno. ife anthu okhulupirira ndipo tatsimikizira izo inu matsimikizira mawu anu monga inu munachitira tsiku lijali ambuye sili kusowanso mboni inu muli pakati pathu ife timakukondani inu ndipo ife tikuzindikira kuti ichi ndi chizindikiro chotsiriza kudza kwanu kusanachitike molingana ndi malemba ndipo mithunzi yonse ndi zoyimira sizimalephera konse izo ziyenera kukhala zotsimikizika chotero ife tikupemphera atate amene ana anu akubwera tsopano kuti adzapemphereredwe kuti aliyense achiritsidwe mulole pasakhale munthu wodwala wotsalira pakati pathu pa mapeto a msonkhano wa machiritso uwu o mulungu wokondedwa kodi inu mungalole kudzoza kwanu kukhale mwachisomo pa anthu anu pakali pano kuti mmodzi aliyense wa iwo achiritsidwe ndipo ngati pali ena pano amene siana anu panobe ndi pa maziko a zinthu izi kuti iwo amva mawu ndipo aona chinthucho chikuchitika ndiyendiyende basi kutsimikizidwa kwa lemba ndi yemwe inu muli ndi chimene inu muli kuti inu muli pano ndipo ambuye kodi inu mungadalitse bodza bwanji ayi ndithudi ambuye koma inu munalonjeza kuti mudzadalitsa mawu anu ndipo iwo sadzabwerera pachabe iwo adzakwaniritsa chimene iwo analingaliridwa ndipo tsopano inu mwachita zimenezo pamaso pathu usiku uno kupitirira mthunzi uliwonse wakukayikira ndipo ndi mitu yathu yoweramitsidwa kodi alipo anthu pano amene sanakhulupirirepo amene angafune kungokweza dzanja lanu ndi mutu wanu woweramitsidwa ingokwezani mmwamba dzanja lanu ndipo imani pa mapazi anu ndikuti ine tsopano ndikukhulupirira ndi mtima wanga wonse ndipo ine ndikufuna kuti ndimulandire Yesu Khristu pakali pano kodi inu mungachite izo anthu aliwonse amene ali pano amene sanamulandirebe Khristu ndipo mukufuna kuchita izo nthawi ino ine sindikuwuzani inu inu muzipita ku mpingo umene mwasankha koma ine ndikukupemphani inu kuti mulandire Yesu Khristu pamene inu muli inu mwina mwake simudzakhala konse pafupi ndi iye mpaka mutadzamuona iye mwa umunthu pamene iye adzabwera muthupi lake lowoneka akuchokera kumwamba kodi inu tsopano mumulandira iye ngati simunachite kale izo poona kuti palibe amene wayima pano ine ndikukhulupirira ndiye kuti nonsenu ndinu oganiza bwino anthu ozindikira ndipo mukuzindikira chimene mukuchita ngati mwakhala pamenepo pansi pa ichi inu mukumbukire ngati inu mudzachita manyazi ndi ine pamaso pa anthu ine ndidzachita manyazi ndi inu pamaso pa atate anga panali wina wake atayima mwina mwake inde mwawomvetsera kumbuyo uko wokondedwa mulungu iwo akhuza ine sindikuona amene ayima iwo akufuna kuti akulandireni inu iwo akuzindikira mbuye kuti izi sizinachitike mpaka nthawi ino ndipo tsopano inu muvomerezere izo ndi kutsimikizira kuti izo zili chomwecho ine ndikupemphera atate kuti mitima yawo izo zasunthidwa modabwitsa pa nthawi ino ife tingadziwe bwanji kuti mwina ameneyu ndi munthu womaliza kulowa awa akhoza kukhala mathero a Los Angeles ukhoza kukhala moyo wotsiriza umene uti ubadwire mu mfumu ife sitikudziwa pamene nthawi imeneyo idzabwere ndipo pamene iyo idzatero chitseko chidzatsekedwa thupi lidzakhala lathunthu ilo silidzakhala thupi lopusa kapena mkwatibwi wopusa ilo lidzangokhala ndi mamembala ochuluka kwambiri amene mayina awo analembedwa pa bukhu la moyo wa mwana wankhosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe kumene yesu anabwera kudzatenga monga adamu anayenda kupita kukapulumutsa mkazi wake ine ndikupemphera mulungu kuti inu muwalandire iwo tsopano mu ufumu wanu iwo ali mʼmanja mwanu chitani nawo iwo ambuye ine ndikupemphera mu dzina la Yesu amen mulungu adalitse aliyense wa inu amene munayima ine sindimadziwa kuti ena inu munayima ena anayima kumbuyo ena mkhonde tsopano ine ndikufuna inu mundichitire ine chinthu chimodzi chonde ndimvetseni ine mukumane ndi mtumiki wina pano ndikukambirana ndi iwo msonkhano ukatha inu muchita zimenezo musalole kuti zilephere ngati simunabatizidwepo mu ubatizo wa chikhristu kachiteni zimenezo motsatira ndipo kenako mukakhale ndi manja anu ali mmwamba mpaka inu mutalandira mzimu woyera tsopano ndipo anthu ambiri ali ndi makadi apemphero pano ife tiwafunsa iwo kuti ayime ndipo abwere kuno ndipo ine ndikuganiza muyende chodutsa kapena ine ndikuyenera kubwera ine sindikwanitsa kutero kuchokera mbali iyi chapa akhoza kutulukira njira iyi chambali iyi anthu amene ali ndi makadi apemphero ndipo tsopano ngati pali aliyense wa inu amene akuyenera kupita ndi ndachedwa ine ndikupepesa ine ndiyesetsa kuti ndidzachite bwinoko pang'ono mawa usiku pa ndi maminiti 10 kudutsa 10 mwawotchi pakhomapo zikomo kwambiri chifukwa chakupezeka kwanu usiku uno ndipo mulole Mulungu wakumwamba akudalitseni inu. Ngati mukufuna kuti mukhale ndi kuonelera mzere wa pemphero, ndinu olandiridwa nthawi zonse. Koma ife tiyamba kupempherera odwala tsopano, ndipo ine sindikufuna kukugwirani inu pokhapokha ngati inu mukufuna kutsalira. Inu mwabalalitsidwa mu dzina la Ambuye Yesu. Mulole mtendere wa Mulungu upite nanu ndikukudalitsani inu, ndipo ukupatseni mpumulo mapipi anu usiku onse, ndipo ukupatseni inu thanzi labwino kuti mudzabwerenso mawa usiku. Mulungu akhale nanu tsopano. Ndipo mulole iwo amene ali ndi makada apemphero ayime chifukwa cha pemphero tsopano, pamene konsekonse tikupempherera anthu. Tsopano ife tikufuna kuti inu mudziwe tsopano, inu amene mwayima ndi khadi la pemphero, kodi pali kukayikira kulikonse moyo wanu? Kodali paliyense? Ndikhululukireni ine, tchimo lililonse moyo wanu limene simunalape, ngati lilipo ndiloleni ine ndikufunseni inu ichi. Musabwere mu mzere wa pemphero ndi tchimo losalapa mu mtima mwanu, chifukwa inu mukuyenera uwu ndi mkati wa ana mwaona. Ndipo ngati inu si mkhristu, mupereke moyo wanu kwa Khristu mu mzere wa pemphero, kenako mubwere. Ndizawokhulupirira. Kodi inu muchita zimenezo? Muvomerezeni iye poyamba ngati mpulumutsi wanu, ndipo kenako mubwere pa nsanja kuti mudzapemphereredwe. Tsopano ine ndipempherera munthu aliyense payekha, osati kungowadutsitsa iwo monga mtundu wina wachizolowezi. Ife tili mutchalitche tsopano. Ine ndikuganiza mulongo wathu watipatsa ife chifukwa choti ife tikhoza kutsalira ndi kupemphera. Ife tikhoza kukhala momwe ife tikufunira kutero. Ndipo ine ndikuthokoza mlongo wathu ndi antchito kuno chifukwa chotilola ife kuchita zimenezo. Mulungu amudalitse iye. Mwamuna wake wochilimika amayima pa nsanja iyi amapempherera odwala mpaka iye anamwalira, monga momwe ine ndikudziwira. Msilikali weniweni wa mtanda. Ndipo tsopano ine ndikuyesera kuti ndipitirize kuchita chinthu chomwecho, kudalitsa anthu awa. Ndipo tsopano ine ndikupemphera kuti aliyense wa inu azidutsa apa, simukuyenera kuvomereza chilichonse chimene inu mukufuna kutero. Inu simukusowa kuti munene chilichonse cholakwika ndi inu. Ingobwerani ndipo mudzandilole ine ndidzakupemphereni, ndipo mukhulupirire. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu wandituma ine kuti ndidzachite izi? Kwezani mwamba dzanja lanu. Mukukumbukira chimene ngero wa Ambuye ananena, ngati udzawapangitse anthu kuti akukhulupirire iwe, kukhala woona mtima pamene ukupemphera, palibe chimene chidzayime patsogolo pa pemphero. Ndipo inu mukudziwa kuti izo nzoona, izo zatsimikiziridwa mobwereza ndi mobwereza. Tsopano ine ndifunsa kuti mlongo wathu Rose ngati angatero kuti ayimbe iyo kungokhulupirira, kapena msinganga wankulu tsopano ali pafupi, kapena china chake. Ine ndikufuna aliyense wa inu tsopano muchiyanjano ndi ine, kuti mutero nanunso anthu inu amene simuli mu mzere wa pemphero. Kodi inu mudziwapempherera anthu awa? Chabwino, alonjezeni iwo izo pokweza mwamba dzanja lanu. Ine ndikhala ndikupemphera, mwaona. Ife tonse tikhala tikupemphera. Chabwino, eya. Ine ndikanafuna kuti inu ngati inu mukuyenera kuchokapo mupite mwakachetechete kwenikweni tsopano, kuti iwo asavutike pamene ife tikupemphera. Kodiwe kukhulupirira kuti izo zitha tsopano, mlongo? Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa mlongo ndikutsutsa kusautsika kwa thupi lake. Mu dzina la Yesu Khristu mulole izi zichoke kwa iye. Amen. Akudalitseni inu mlongo. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse, machimo anu wonse avomerezedwa. Ndinu monga momwe inu mukudziwira, ndinu wokonzeka kulandira machiritso anu. Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa mulongo wanga mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu, ndipo ndikupempha kuti kusautsika kwa thupi lake kuthe mu dzina la Yesu. Amen. Machimo onse aululidwa ndipo wakonzekera machiritso ako. Iwe kukhulupirira mbale. Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa mbale wanga, monga ife tikudziwira kuti inu muli pano Ambuye. Ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Machimo onse aululidwa. Ayi, iwe sumamva, iwe ukukhulupirira kuti umva, iwe ukhulupirire. Mkaziyu ndi wogontha tsopano, ife tipemphera pano. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse mulongo wathu ndi kuchotsa kugontha uku pa iye. Iye akukhala mu dziko lotsekeka kumene iye sangamve. Ine ndikupemphera kuti inu mumupatse iye machiritso kudzera mu dzina la Yesu. Ine ndiwafunsa anthu kuti mutu wanu ukhale woweramitsidwa miniti. Ndikufuna ndione chimene chachitika kwa iye. Tsopano chonde mudzina la Yesu Khristu musalole aliyense akweze mutu wake kapena maso. Tsopano inu musachite izo mpaka ine nditakuwuzani inu kutero. Kodi iwe ukundimva tsopano? Ukundimva ine? Ukhoza kumva? Iya kukhoza kumva tsopano. Mukuona? Uwamba pokoso limenero? Tsopano iwe ukhulupirire ndi mtima wako wonse. Iwe utero? Ndipo iwe ukhulupirire ndipo Mulungu wakuchiza kwa thunthu. Iye anatero. Ine ndinangopemphera ndikuyika manja anga pa makutu ake. Ndipo iye akuti akukhoza kumva china chake. Chabwino, zingopitilira tsopano ukukhulupirira kuti umva mwangwiro ndipo iwe umva. Kodi machimo onse avomerezedwa mlongo, kodi wakonzekera machiritso ako, wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa mlongo wanga podziwa kuti mwa ife mulibe chinthu chabwino mwa ife eni. Koma ife tikudziwa kuti ndifa Khristu obadwa mwa mzimu wa Mulungu. Ndipo ife tikuyika manja pa mlongo wathu ndikupempha machiritso ake mudzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano iwe ukukhulupirira kuti uchiritsidwa chabwino. Tsopano iwe wachiritsidwa. Ndiyo njira yochitira izo. Uko nkulondola, kulondola. Machimo onse avomerezedwa. Ndipo iwe wakonzekera machiritso ako. Iwe kukhulupirira posanjika kwa manja kuti Mulungu amene amadziwa mitima ya anthu akuchiza iwe. Atate athu akumwamba, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse Mulungu wathu pamene ife tikuyika manja athu pa iye. Ndikupempha mudzina la Yesu Khristu kuti inu mumuchiritse iye. Amen. Iwe uli bwanji? Ndithudi ukudziwa kuti ndikudziwa chomwe chili chora kuyika ndi iwe. Koma basi sindikunena icho chifukwa iwe ukudziwa izo zikhala zikungopitilira ndikumapitilira. Koma ngati ungathe, kodi machimo onse avomerezedwa? Ndipo iwe kukhulupirira kuti Mulungu akuchiritsa iwe? Kodi iwe kukhulupirira nyamakazi? Ndalina kale izo. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumuthandize iye ndikumuchiritsa iye. Perekani izi mudzina la Yesu. Iwe sukhala wolumala, kazipita, ukhulupirire ndi mtima wako wonse. Kodi iwe kukhulupirira kuti Mulungu akuchiza? Machimo onse avomerezedwa ndipo akonzekera machiritso ako. Iwe kukhulupirira kuti msana wako ukhala bwino? Wokondedwa Atate akumwamba, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse iye ndikumupanga iye kukhala bwino. Mudzina la Yesu Khristu, mulole izo zikhale chomwecho. Amen. Mulungu akudalitse iwe mlongo. Pita ukukhulupirira tsopano. Kodi machimo onse avomerezedwa mlongo, iwe wakonzekera machiritso ako? Wokondedwa Mulungu, machimo ake yakuti avomerezedwa. Ine ndikuyika manja anga pa mkazi uyu mudzina la Yesu Khristu, ndikupempha machiritso ake. Amen. Kodi machimo onse avomerezedwa ukuyenera kukhala wolondola, ukudwala kwambiri, ukudziwa zimenezo. Ukudziwa kuti ine ndikudziwa chimene chili chora kuyika ndi iwe. Ndipo kodi iwe ukukhulupirira kuti Mulungu akuchiza iwe, achiritsa mtima wako ndikukupanga iwe kukhala bwino kwa thunthu? Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti mudzina la Yesu Khristu kuti inu mumuchiritse iye ndikumupanga iye kukhala bwino. Mulole ichi chimusiye iye Atate mudzina la Yesu. Amen. Mulungu akudalitse iwe tsopano, usakayikire, pita ukukhulupirira. Machimo onse avomerezedwa, kodi wakonzekera kuchiritsidwa? Wokondedwa Atate akumwamba, ine ndikuyika manja anga pa Mulungu wathu, mudzina la Yesu Khristu, mulole iye achiritsidwe. Amen. Usakayikire, pita ukukhulupirira. Machimo onse avomerezedwa, wakonzekera kuchiritsidwa. Wokondedwa Atate akumwamba, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse mbale wathu, mumuchiritse iye. Perekani izi Atate, ine ndikuyika manja anga pa iye kwa cholinga ichi mudzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitse iwe. Ine ndikukhulupirira izo ndi mtima wanga wonse. Kodi iwe kukhulupirira tsopano Mulungu, machimo onse avomerezedwa ndipo wakonzekera kuchiritsidwa? Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa Mulungu mudzina la Yesu Khristu, mulole iye achiritsidwe kwa ulemerero wanu. Amen. Tsopano nthawi zambiri monga choncho kukhudza chabe monga Yesu ananenera, zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, ine ndayamba kuzindikira misonkhano kuti izo zimachitika mwabwinoko 50% kuposa momwe izo zimachitira pamene iwe uwayitanira anthu munzere kukhala ndi kuzindikira za mumtima, chifukwa iwe umangofikira kwa pang'ono okha. Ndipo mwanjira iyi Bama kalambira amene amachiritsidwa. Kodi wavomereza machimo ako onse akusakhulupirira ndi chilichonse, iwe kukhulupirira tsopano kuti iwe uchiritsidwa. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu muchiritse Mulungu wathu pamene ine ndikugwira manja ake ndikupempha mu dzina la Yesu Khristu kumachiritso ake. Amen. Mulungu akudalitse iwe Mulungu. Kodi ukukhulupirira tsopano machimo onse avomerezedwa? Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa Mulungu wathu mu dzina la Yesu Khristu kwa machiritso ake. Amen. Mulungu akudalitse iwe Mulungu. Zikuoneka ngati chinthu chachingʼono kwambiri, koma ndi Mulungu amene analonjeza icho. Machimo avomerezedwa, wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse Mulungu wathu uyu pamene ine ndikuyika manja pa iye mu dzina la Yesu Khristu. Mulole iye apite ndi kukhala bwino. Amen. Machimo avomerezedwa, wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu muchiritse Mulungu wathu pamene ine ndikuyika manja pa iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano pamene inu mukubwera ndi zimango, mulole izo zikhudze mphamvu, izo ziyamba kugwira ntchito. Machimo avomerezedwa, iwe wakonzeka. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse iye ndi kumupanga iye kukhala bwino mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitse iwe Mulungu. Machimo onse avomerezedwa. Wokondedwa Mulungu, pamene mkazi uyu akundiyang'ana ine maso, ine ndikukhulupirira izo, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse iye mu dzina la Yesu. Ukungomubweretsa iye, sichoncho iwe Mulungu. Iwe ukungomubweretsa iye, chabwino. Iwe ukukhulupirira Mulungu kuti Mulungu akuchiza iwe. Mulungu akudalitse iwe. Atate akumwamba, ino nthawi zonse ndinu achifundo kwa akhungu ndi kwa osowa. Tsopano iwo aona chimene inu mwachita usiku uno, chotero ife tikukhulupirira Ambuye, chizindikiro chachikulu chotsiriza ichi chikuyenda pakati pathu tsopano. Ine ndikupempha kupenya kwa mkazi wa khungu uyu kuti kubwere kwa iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano udzanene kwa ife tsopano, udzatiuze izo. Oh, inde iwe ukukhulupirira kuti Mulungu akuchiza iwe. Wokondedwa Atate akumwamba, ine ndikuyika manja anga pa Mulungu wathu ndikupempha kuti inu mumuchiritse iye mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitse iwe Mulungu, utilole ife tidzambe momwe iwe ukuchitira. Kodi iwe ukukhulupirira Mulungu? Oh, wokondedwa Atate akumwamba, ine ndikupempherera Mulungu wathu ndikudalira kuti inu mumuchiza iye tsopano. Ine ndikuyika manja anga pa iye mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano khulupirirani ukonkulondola, uzingopita ukukhulupirira. Kodi iwe ukukhulupirira mbale machimo onse avomerezedwa? Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse mbale wathu ndi kumupanga iye kukhala bwino mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Iwe ukukhulupirira Mulungu? Oh Mulungu, ine ndikupemphera kuti mu dzina la Yesu Khristu, modzichepetsa mukukoma ndi kufatsa kwa ola lino, mulole mzimu woyera umupangitse mkazi uyu kukhala wathunthu. Ine ndikupemphera kuti Mulungu atumize mwana wanu wamwamuna kwa inu Mulungu wokondedwa. Mulungu akudalitseni inu. Atate wokondedwa, ine ndikumupempherera Mulungu wathu pano. Mukukoma kwa mzimu woyera, mulole iye abwere tsopano ndi kudzachiritsa Mulungu wathu mu dzina la Yesu. Amen. Akudalitseni inu Mulungu. Wokondedwa Mulungu, ine ndikumupempherera mbale wanga pamene iye wayima apa, ndipo ine ndikuyika manja pa iye ndikupempha machiritso ake mu dzina la Yesu. Akudalitse iwe mbale wanga, chabwino. Mnyamata wang'ono, wokondedwa Mulungu, ndikuyika manja pa wang'onoyo, ine ndikumudalitsa iye mu dzina la Yesu Khristu chifukwa cha machiritso ake. Iwe ukukhulupirira tsopano Mulungu, iwe ukufuna kuti upemphereredwe na wenso. Wokondedwa Mulungu, ine ndikumupempherera iye pamene ine ndikuyika manja pa iye tsopano. Uko ndikutuma kwanu, ndi chimene inu munati tizichita. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Inu munanena zimenezo Ambuye. Amen. Tsopano iye ananena zimenezo, sichoncho iye zikuyenera kukhala mwanjira imeneyo Mulungu. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse Mulungu wathu ndi kumupanga iye akhale bwino mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitse iwe Mulungu. Iwe wabwera ukukhulupirira Mulungu. Wokondedwa Atate akumwamba, ine ndikupempha madalitso anu pa Mulungu wathu, tikungomvera chimene inu munati tichite. Inu munati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzaita manja awo pa odwala inu munati iwo adzachira. Mundirole ine ndine apa mphindi yokha kuti ndinene mwizi, kungoti ndiwalole anthu apume kamphindi kwa mphindi yokha. Wotsutsa nthawi ina anati kwa ine, izo sizili choncho, koma inu maona, iye anati, zizindikiro izi zidzawatsatira. Inu munamvapo thenga wanga pa mlandu, kumuyika Yesu pa mlandu. Mwaona iye anamuwuza Nowa, kunali kuti ivumba mvula. Iyo inali isanavumbepo kwa zaka 100 ndi 20, koma iyo inavumba muli monse. Iye anamuwuza Abrahamu kuti adzakhala ndi mwana wa mwamuna mwa Sara. Zinali patadutsa zaka 25. Iye sananene kuti liti, iye anati iwo adzakhala ndi mwana wa mwamuna. Zaka 25 zitadutsa, izo zinadzachitika. Mwaona, iye sananene kuti liti. Iye anati pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala. Mulungu adzawaukitsa iwo. Ngati iwo adzayeka manja pa odwala, iwo adzachira. Kodi izo ndi zimene iye ananena. Iye sananene kuti iwo azidzalumphalumpha ndi kumachita izo pamenepo. Iye anati iwo adzachira. Mwaona, limenero ndi lonjezo lake. Ndi chimene ife timakhulupirira, bwerani mlongo. Inu mukukhulupirira izo kukhala zoona, ndiye palibe njira yolepheretsa kuti muchiritsidwe. Ine ndikuyika manja anga pa mlongo mu dzina la Yesu Khristu kwa machiritso ake. Amen. Kodi iwe ukukhulupirira mlongo? Machimo onse avomerezedwa ndi okonzeka. Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa mlongo mukumvera ku lamulo lanu. Ndipo ndikupempha machiritso ake mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndikufuna inu amene mukupemphereredwa. Ine ndikufuna inu mundichitire ine chifundo. Ine ndikufuna inu munene misonkhano iyi isanathe. Chimene chiti chichitike, ndipo Mungu alola omvetsera anthu enawo aone chimene chimachitika kwenikweni. Mwina mwake mawa, siku lotsatira, kapena liti. Inu mungoona chimene chimachitika. Galata yanga yaonetsa kuti ndi zosiyana kwambiri kuposa kungowalola iwo kuyesa chikhulupiriro chawo chomwe. Chifukwa Yesu anati, iwo adzayika manja pa iwo. Iwo adzachira. So pano mvetserani chimene iye ananena. Iye sananene kuti iwo azidzalumphalumpha ndi kumadzathamangathamanga. Iwo akhoza kumadzachita zimenezo. Koma iye anati, iwo adzachira. Kodi icho ndi chimene iye ananena? Icho ndi chimene iye ananena. Ndi chimene ine ndimakhulupirira. Ndipo iye ali pano tsopano mmodzi amene anati mawu ali pano kuti awapange iwo chomwecho. Inu mukukhulupirira Bwana? Wokondedwa Atate akumwamba, pakuvomereza kwa chikhulupiriro chake ndikukhulupirira, ine ndikuyika manja anga pa iye mu dzina la Yesu Khristu kwa machiritso ake. Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa mkazi uyu mu dzina la Yesu Khristu kwa machiritso ake. Chabwino. Wokondedwa Atate, ine ndikuyika manja anga pa mkazi uyu mu dzina la Yesu Khristu kwa machiritso ake. Inu munati iye adzachira. Mwakonzekera kuchiritsidwa mlongo. Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa iye mu dzina la Yesu Khristu kuti inu mumuchiritse iye. Chabwino mlongo wokondedwa. Chilichonse chakonzekera machiritso, chikhulupiriro chako tsopano chakwaniritsidwa. Iwe ukukhulupirira kuti ukhala bwino, ndipo Mulungu ndikuyika manja anga pa iye mukumvera malamulo anu. Kwa dziko lonse cholengedwa chilichonse, ine ndikuyika manja pa iye mu dzina la Yesu kwa machiritso ake. Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa mʼbale wanga mu dzina la Yesu Khristu kwa machiritso ake. Wokondedwa Mulungu, ine ndikuyika manja anga pa mulongo wanga mu dzina la Yesu Khristu kwa machiritso ake. Akupita pansi mukanjira, sindinafune kukutopetsani inu. Iwe ukhala bwino ngati iwe uti ukhulupirire izo tsopano. Wokondedwa Mulungu, ine ndikupemphera kuti inu mumuchiritse mulongo wanga mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Kuti andithandize kupempherera anthu awa. Tsopano ife tili ndi mipango ina apa ndi zina zotero muno zoti zipemphereredwe. Ndipo ine ndikufuna inu mupitirize kupemphera ndi ine tsopano. Tsopano timaphukusita ting'ono iti tsopano. Ndikudziwa kuti izi zikumveka zachilendo kwa anthu kuti apempherere chinthu chaching'ono ngati ichi. Koma ngati inu mukanangobwera mu ofesi mwanga kamodzi, ndikudzangoona ngati ife tikanasunga maumboni kudutsa zaka izi ndikuganiza simukanawunjika pa nsanja iyi amene achiritsidwa pongotumiza nsalu zapemphero izi monga chonchi mamiliyoni a iwo kuzungulira ndi kuzungulira dziko tsopano inu mukudziwa chimene icho chili icho chili
wina wake atenge mpango umenewo pamenepo wa uyo wang'ono uyo iwe udzi wa mpango wako iwe utero mʼbale chabwino ndipo ndaonapo ana ang'ono olumala akuchiritsidwa ndipo inu mwaona chimene icho chili ndi malo olumikizirana chabe monga Oral Roberts ankakonda kunena ndi malo olumikizirana chabe ife timapemphera tsopano ife sitimachita ichi tokha ife timachita ichi chifukwa baibulo limatilamula ife kuti tichite ichi ife tonse tikudziwa kuti izo nzoona
tsopano pali anthu ambiri amene iwo amayidzoza mipango ndi zina zotero chabwino tsopano ife tikuganiza kuti izo nzabwino ndithudi koma ngati ife basi baibulo silinanene kuti iwo anadzoza mipango
koma anatenga kuchokera pathupi la paulo mipango tsopano mukuona chimene ine ndimachikamba tsopano chimene iwo anachiona mphamvu yofulumizitsa ija imene inali mwa paulo kuti iwo ankadziwa kuti iye anali wantchito wa mulungu iwo anadziwa kuti mulungu anali mwa iye iwo anadziwa kuti chilichonse chimene iye anachikhudza chinali choda litsidwa ndi angati akumvetsa zimenezo nenani ameni ino mukudziwa ine ndikuganiza paulo anali kwenikweni mwa malemba mwichimene iye anachita kodi inu mukuganiza choncho ino mukufuna ndikuwuzeni inu kumene ine ndikuganiza kuti iye anatenga ganizo lochita chimenecho kuchokera kwa Elisha zoona mwaona Eliya anati tenga ndodo iyi ndipo upite ukayike iyo pa mwanayo
ndipo mneneliyo anatumiza ndodo chifukwa iye ankadziwa kuti chilichonse chimene iye anachikhudza chinali chodalitsidwa iye ankadziwa malo ake iye ngati iye akanangomupangitsa mkaziyo kukhulupirira chinthu chomwecho
tsopano mwaona tsopano baibulo silinanene komwe iwo adzapempherera odwala ilo linati iwo adzayeka manja pa odwala
tsopano tangoganizani anthuwo anaona mwa mtumwi Petro kukhalapo kwa mulungu kukuonetseredwa mwa munthu uyu
kotero kuti iwo anawayika anthu mu mthunzi wake ndipo iwo anachiritsidwa ndi angati akudziwa kuti izo ndi mwa malemba ndizo basi mochuluka alemba monga Yohane 3:16 mwaona iwo onse ndi mawu a mulungu
tsopano anthu inu mukudziwa kuti mthunzi wa munthu ameneyo sunawachiritse anthu
koma taonani ngati mphamvu ya mulungu inali pa mnenera ameneyo kwa zaka ndi zaka iye atafa kotero kuti munthu wakufa anaponyedwa pa thupi lake mafupa ake thupilo panalibepo mkomwe mafupa ake anali pamenepo ndipo kukhalapo kwa mulungu kunali pa mafupa amenewo mpaka munthu wakufayo anakhala wamoyo
tsopano kodi inu simukudziwa kuti mulungu yemweyo amene anachita zinthu zonsezo ali pomwe pano usiku uno kwa ine ndikuganiza kuti tikuyenera kukhala anthu osangalala kwambiri pa dziko lonse lapansi tangoganizani za ichi ine ndikukhulupirira kuti sindinasangalatse omvera anga kuti akhulupirire kuti ndi china chake chimene ndimachita ine mwini inu mukudziwa bwinoko kuposa izo ine ndi mʼbale wanu mwaona ndipo ine ndangokhala mʼbale wanu basi
koma ine ndikudziwa ichi kuti mulungu ali pano ndipo ndikudziwa kuti iye wapereka china chake kwa ife
chimene ife sitingathe kuchifotokoza icho kokha mwa mawu a mulungu amati icho chikuyenera kukhala pano pa nthawi ino chotero zimatipatsanso ife chizindikiritso chodziwa kuti tikukhala masiku otsiriza
izo zimatipatsa ife chizindikiritso kudziwa kuti anthu awa osankhidwa oyitanidwa atuluke odziwidwiratu tsopano awo ndi mawu akulu kudziwidwiratu koma ife tonse tikudziwa kuti izo ndi zoona ife mwantheradi tikudziwa kuti mulungu wopanda malire anadziwiratu zinthu zonse mwakudziwiratu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe
ngakhale mwana wankhosa anaphedwa ndi dzina lililonse limene lidzakhale mu bukhu linayikidwa pa bukhulo lisanalembedwe mkomwe tsopano ndiyangati akudziwa kuti izo ndizoona. Ndipo Yesu anadza kuti adzawawombole iwo amene anali mu bukhulo. Mu Baibulo, mwana wankhosa anabwera kuchokera kuseri kwa chophimba, ndipo anadzatenga bukhu ndipo anatsegula zisindikizo zimene ilo linasindikizidwa nalo. Pakuti iye anabwera kudzatenga onse amene iye anawawombola, iye ndi wopembedzera tsopano, wopembedzera akupanga kupembedzera kwa iwo amene iye anawawombola. Onse amene dzina lawo linalembedwa pa bukhu la moyo wa mwana wankhosa awomboledwa.
Pamene ine ndinapanga neno la khambi usiku wina, ine ndikudikira mipango yonseyi apa. Ine sindikungoyesera kuti ndilalikirenso kachiwiri, koma ndinanena kuti pali neno la pang'ono. Ine ndikuyembekeza izi sizikumveka mosinjirira mwaona.
Koma monga mlimi amene anayika nkhuku ndipo analibe mazira okwanira, chotero iye anatenga dzira la mphungu ndipo anadzalika ilo pansi pa nkhuku, ndipo iyo inaswa mphungu. Ndipo iyo inali yosamvetseka kwambiri pakati pa nkhuku zonse, chifukwa izo sizinkaona zinthu zofanana. Koma ndizo zonse zimene iyo inayamba yazionapo. Inali nkhuku, iyo inkangomva liwu limodzi lokha, silimamveka ngati liwu lake. Komanso iyo sikanatha kuyankhula ngati nkhuku yayikazi kapena nkhukuzo. Iyo sinayamikire chakudya chawo pamene izo zinkadya kuchokera mukhola. Panali china chake chosiyana ndi iyo, komabe iyo sinkadziwa chomwe chinali kusiyana kwake. Ndipo kenako tsiku lina apo panali mayi mphungu amene ankadziwa kuti iye anali atayikira mazira ochuluka kwambiri. Ndipo panali limodzi la mazira amenewo limene linali loti likhale mwana wake, linasowa. Chotero iye anapita kukasakasaka iye, ndipo iye anamupeza iye mukhola, ndipo iye anakuwa. Ndipo pamene iye anafuula kamphungu kakang'ono kanadziwa liwu la amayi ake. Monga Yesu ananena, nkhosa zanga zimadziwa liwu langa.
Ine ndikuganiza usiku wa thawu pamene ine ndinaona gulu lija la Baptisti a Presbyteria ndiyena otero. Iwo akhoza kukhala kuti anatulutsidwa pansi pa nkhuku. Mundikhululukire ine mʼbale, mwaona. Koma amayi ankadziwa kuti iwo anali ndi okondedwa ake kunja uko kwina kwake. Chotero amuna amenewo atema pamenepo osatsutsa kudya kumene iwo analandira kuchokera kwa mayi wa nkhuku ndi zina zotero. Koma tsopano izo ndi mphungu, inu mwaona, izo zimawulukira chakudya chawo, mukuona.
Ndipo ine ndikuganiza mpingo ndi china chake chonga chochitika chimene ine ndinachiona osati kale, ndikubwera kuchokera ku Tucson kapena kuchokera ku Phoenix kupita ku Tucson. Ine ndinaona chodabwitsa, ndipo chinangondiswa mtima kuona chimene chinachitikacho, momwe khwangwala amene ankawuluka mumlengalenga mchimwene wa mphungu chimene chili choyimira cha mpingo. Ndipo Yehova ndi mphungu, iye anawatcha aneneri ake mphungu, iye anadzitcha yekha Yehova mphungu. Koma khwangwala uyu wataya chomuzindikiritsa chake, chifukwa sakumawulukanso mumlengalenga ndi kukasaka nyama yake monga momwe amayenera kuchitira. Koma iye amakhala pa mawaya a telefoni ndi kumachita ngati khungubwe. Iye amakasaka akalulu akufa amene magalimoto awapha. Ndipo iye ndi mphamba amatuluka kunja kumeneko ndi kumakadyera limodzi.
Iye amadumpha ngati mphamba malo moyenda mmene akuyenera kuyendera. Iye wataya chomuzindikiritsa chake. Ndipo ine ndikunena ichi ndi chikondi chonse cha Mulungu ndi ulemu. Mpingo wataya kale chochizindikiritsa chake ngati mphungu ya chibale.
Iwo umakhala mozungulira malo mokumba mu mawu ndi kufufuza ngati zinthu izi zili zolondola. Iwo umayembekezera mulu wa zolemba za Sunday School zimene zapangidwa ndi gulu la alunta kwina kwake.
Kalulu wina wakufa amene anaphedwa kwina kwake. Umalumpha ngati mphamba. Mulungu atithandize ife kuwulukira kutali kwa izo. Malonjezo awa ndiwoona osati chimene wina wake ananena za iwo, koma chimene Mulungu ananena za iwo. Iwo ndiwoona. Ndine wokondwa kukhala oyanjana ndi mphungu. Tiyeni tipemphere limodzi chifukwa cha odwala athu. Okondedwa Atate akumwamba, zinaphunzitsidwa mu Baibulo kuti iwo anatenga kuchokera mu thupi la Paulo mipango ndi zovala. Ndipo ziwanda zinatuluka mwa anthuwo, ndipo mizimu yonyansa inatuluka mwa iwo. Tsopano Atate, ine ndayima apa pa mipango iyi, ikuyimira munthu aliyense amene alipo. Ndi thupi la Khristu ife pamodzi.
Ife tikudzinenera mwachisomo ndi chikondi kuti ife tili pano kuti tiyimire mkwadibwi wake ndi kukhulupirira kuyanjana ndi iye mu ufumu wake. Ndipo ife tikudziwa kuti sitili Paulo oyera, koma ife tikudziwa inu mukadali Yesu. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mulemekeze chikhulupiriro cha anthu awa. Ngati iwo akanakhala moyo mbuyo mu masiku a Paulo, iwo akanamva uthenga omwewu, akanaona zinthu zomwezi. Chifukwa chake iwo ndi anthu a mtundu omwewo, inu ndinu Mulungu yemweyo. Chotero ine ndikupemphera wokondedwa Mulungu kuti inu mulemekeze chikhulupiriro chawo, monga inu munachitira izo masiku a Baibulo. Ndipo mulole mphamvu iliyonse ya chiwanda, nthenda iliyonse kusautsika kulikonse zomwe zawamanga anthu omwe mipango iyi ndi maphukusi apa zikuyimira, mulole mphamvu yoyipa ya matenda iwachokere iwo. Zinanenedwapo nthawi ina kuti Israeli ankayenda mu mzere wa ntchito, akupita ku dziko lolonjezedwa. Ndipo pomwepo mu mzere wa ntchito mdani anabwerapo, ndipo anadzawayika iwo pa ngodya. Ndipo nyanja yofiira inawadula iwo pa mzere wa ntchito, ndiponso mukuguba kwawo. Ndipo Mulungu anayang'ana pansi kuchokera mmiyamba kudzera mulawira moto, ndipo nyanja inachita mantha.
Iyo inadziyalula mafunde ake chifukwa mafunde a Mulungu anali pansi pa nyanja, ndipo ilo linapanga njira kwa ana ake akuyenda mu mzere wa kumvera.
Tsopano Mulungu, ngati nyanja yofiira ingachite mantha ndi kugudubuzira mbuyo mafunde ake, kugudubuzira mbuyo madzi ake ndi kupereka malo kwa ana apa ulendo akuyenda momvera.
Wokondedwa Mulungu, usiku uno muyang'ane pansi kudzera mu magazi a mwana wanu Yesu amene anapanga lonjezo. Ndipo pamene mipango iyi ikayikidwa pa matupi a anthu odwala, mulole maso a Mulungu akayang'ane, ndipo mulole matenda amenewo, mdyerekeza ameneyo akaopsezedwe ndipo akasunthire kutali.
Ndipo mulole anthu asunge ulendo wopita ku dziko lolonjezedwa ali ndi thandzi labwino ndi amphamvu. Pamene Israeli ankaguba kudutsa mchipululu, panalibe munthu mmodzi wofowoka pakati pawo kumapeto enawo. Mulole izo ziperekedwe kwa anthu awa Atate, pakuti ife tikutumiza mipango iyi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu aliyense. Pamene inu mukudzatenga mipango yanu tsopano, inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse kuti inu mukukhulupirira kuti Mulungu amamva izi. Mukuona ine ndikufuna kunena ichi, musati musakayikire mpang'ono pomwe. Mwaona, izo zikhoza kuoneka zachilendo kwenikweni.
Mundikhululukire ine miniti yokha.
Musakayikire mpang'ono pomwe, koma mukhulupirire tsopano kuti zimene ife tapempha Mulungu apereka.
Kodi inu mukukhulupirira kuti ameneyo ndi Mulungu apa akudziwa chinsinsi cha mtima wanu? Inu mukudziwa ndi kukhulupirira ameneyo ndi Mulungu? Tsopano ingokhazikitsani malingaliro anu tsopano. Izo sizingakhale china chilichonse. Mukuona?
Tsopano bwanji ngati pakanakhala mawa lalikulu, zaka zapitazo iyi ingakhale mbiri yakale. Ndipo pamene anthu muzaka zili nkudza, ngati izo zikanati zidzakhale moteromo, iwo angabwere ndi kudzati,
chabwino ngati ine ndikanakhala ndi moyo nthawi imeneyo, ine ndikanaziona izo zikuchitika. Nyamata ndizo zonse zimene ine ndikanayenera kuti ndidziwe. Ine ndikanakhulupirira izo pamenepo. Mwaona, chinthu chomwecho chimene mukukhulupirira ngati inu mukanakhala kumbuyo uko pamene iye ankachita izo apo. Kumbukirani, akadali iyeyo ndi moyo wake mwa inu. Mulungu akudalitseni.